Blog Talk Radio.
Umunyarwanda agejejwe habi na kariya gatsiko. Umunyarwanda
aracuzwa utwishya agacuzwa utwe kugera ku buzima. Umunyarwanda arabungera, umunyarwanda ntamajya n'amazi, umunyarwanda ntamashyi no mu mudiho, umunyarwanda n'inyagupfa, umunyarwanda n'inyaguhwera. Kariya gasiko nyine ntago kamudohorera, ntago kamudohorera uko bwije n'uko bukeye. Karirimarima abanyarwanda, abagize Imana ntibicwe ngo bagaburirwe ingona, barayoborwa za prizo cyangwa se bakanyuruzwa, bakabura burundu, ugasanga imiryango iri aho ngaho yarahebye neza neza neza, kandi abanyarwanda bakomeza nyine kunyuruzwa. Ngubwo rero ubuzima umunyarwanda abayemo nyine, kuko uko agatsiko kabeshejeho umunyarwanda wagisese kuri hariya mu Rwanda. Abanyarwanda rero ni twebwe two kwirwana, two guhaguruka tukirwanaho, tugahaguruka rwose tukamagana aka gatsiko katugejeje ku buce, sino kazatwica katurambiza. Bakunzi ba Hadita uka rero, reka ne kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro. Ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane, ndagushuhuje ngasuhuza na Serge mufatanye ku buhanga bw'ibyuma, ngasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira baba mu Rwanda imbere mu gihugu cyangwa se hanze ahangaha mu buhungiro aho turi. Turasuhuza kandi abayoboke bacu b'ihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi n'abandi bose baharaniye impinduka, abakunda demokarasi bose turabashuhuje. Uyu munsi rero tariki ya gatandatu ku gatandatu 2022 tubafitiye ikiganiro kigizwe n'ingingo enye. Ariko mbere ko tuzinjira muri ka mbanze nshake abo dufatanye ikiganiro, abanze basuhuze Jean Bosco, waba utwumva?
Ndabumva.
Natwe turakumva neza cyane Jean Bosco, wasuhuza abatwumva Jean Bosco.
Murakoze cyane Bwana Edouard. Amazina yanjye ni Jean Bosco Ngarama, nkaba kuri uyu mugoroba nsuhuje abakurikiranye radio Itahuka, abasuhuje n'abanyarwanda muri rusange, kandi namwe mwese nkaba mbasuhuje mbifurije umugoroba mwiza kugira ngo tugire n'ikiganiro cyiza. Murakoze.
Reka rero tujye nk'abinjira mu kiganiro cyacu. Uyu munsi turahera ku nkuru Jean Bosco Ngarama yaduteguriye, ubwo arabibabwira naza natangira ikiganiro cye. Muzi ko akunda kuza kuri radio Itahuka kandi ibintu byaba yabiteguye neza cyane, bipanze neza. Ubwo rero mumukurikire, mumutege amatwi arababwira inkuru z'iwabo mu Bugarama uko byifashe. Bo, inkuru turi burebe ni ya kabiri, inkuru ku mwanya wa kabiri. Inkuru turi burebe ni inkuru ya mbega nk'itangazo, umuntu abwira itangazo cyangwa se byaturutse muri bulletin ya y'impuzamashyaka ya P4 cyangwa se P4 ku muntu yabishaka. Ndo ndavuga impuzamashyaka igizwe na FDU Inkingi, Amahoro People Congress, PS Imberakuri na RNC basohoye inkuru cyangwa se itangazo bahamagarira umuryango wa Commonwealth kotsa igitutu leta y'u Rwanda, kugira ngo leta y'u Rwanda nyine ifungure imfungwa nyinshi cyane zifungiye mu Rwanda, imfungwa za politike, zifunga abanyamakuru, abazira ibitekerezo byabo, abahanzi n'iki byose, mbega n'uburyo bwo kubatabariza. Ariko iyo nkuru irakomeye cyane, ni itangazo ryabo ryasohotse nyine muri birote yabo, ubundi isohoka buri kwezi. Ariko iyo birote y'uyu munsi nyine yasohotse ejo hashize, yibanze ku bibazo bya CHOGM, iriya nama ya Commonwealth izabera mu Rwanda ku itariki ya 20 z'uko gatandatu 2022. Ubwo rero iyi mpuzamashyaka irimo RNC, FDU, PS Imberakuri na Amahoro People Congress bakaba binjira rwose mu bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, bakereka ibihugu byose biri mu muryango wa Commonwealth ko u Rwanda ari akandare ruhonyura uburenganzira bwa muntu. Bakaba basaba nyine ko bakutsa igitutu leta y'u Rwanda igafungura aba imfungwa za politike n'abanyamakuru nyine, nko nambi babwiye n'abandi bose, abahanzi n'abandi bose bafunzwe kubera ibitekerezo byabo. Turabasomera urutonde rw'abo bantu muri iki kiganiro. Imigingo turi buganireho ni imyigaragambyo karundura irimo gukorerwa u Rwanda, igiye kuba kubera u Rwanda rwafashije M23 gutera Congo. Ubwo rero abanyekongo muri diaspora barategura imyigaragambyo karundura imyigaragambyo yiswe ngo Rwanda is killing Rwanda urimo kwica Rwanda urimo kumena maraso iyo ni imyigaragambyo irategurwa hano henshi mu bihugu byinshi by'Uburayi iteguwe n'abanyekongo bari muri diaspora bamagana ubushotoranyi bw'u Rwanda rufasha M23 gutera igihugu cya Kongo indi ngingo tubabwira nuko hari indi myigaragambyo nanone mu Bwongereza yo itegurwa na n'imiryango iharanira uburenganzira bw'impunzi nayo ikaba ngo ku itariki ya 8 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka bazakora imyigaragambyo imbere ya ambasade y'u Rwanda inimye nayo ni imyigaragambyo ikaze ingingo yindi turi buganireho ni naho Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi mu rugendo rwe cyangwa se mu ruzinduko rwe i Brazzaville muri Kongo Brazzaville yavuze ko nta gushidikanya ku gihari u Rwanda rwateye inkunga umuriya mutwe wa M23 mu kujya kugaba ibitero muri Kongo n'ibintu ngo bidashidikanywaho nta dute no doubt niko abyivuga mu cyongereza hari ngire ngo urumva rero ko angaha ni ikibazo gikomeye turabasomera ukuntu ibyo bintu yabisobanuye Perezida Tshisekedi ya impamvu abibona gutyo kindi nuko ngo u Rwanda ni inkuru isohotse mu kanya mu museke ngo u Rwanda ntabwo rwagaragaye mu nama reka nze mbashakire iyo nkuru uko yitwa ntazo kubisoma nabi ariko nayo ni ikintu gikomeye cyane reka ndebe iyo nkuru yitwa ngo iki iyo nkuru yitwa ngo isohotse mu kanya iravuga ngo u Rwanda ntirwagaragaye mu nama y'abasirikare bakuru ba East African Community bahuriye igoma ibi ni ibintu bikomeye cyane kandi aba bantu ngo bagiye kwiga uburyo ibihugu byose birahari Burundi burahari Uganda irahari Tanzania irahari Kenya irahari ngo Sudan y'Epfo yo ngo yasabye imbabazi kubera ibibazo bya mikoro ntiyabashe kuza ariko u Rwanda rwo ngo ntabwo rwahagaragaye kandi ngo babaje niba rwaratumiwe ntiruze cyangwa se baranze kurutumira ngo nta gisubizo babonye numuseke ubyandika ikingikiro ikaba ari ikintu gikomeye kubera ko baravuga ko ibi bihugu byateraniye igoma byose byo muri East African Community na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irahari byinshi kuko nayo yakira inama ibihugu byose byateraniye igoma usibye u Rwanda ngo barimo gufata ingamba zo kurwanya imitwe yitwaje intwaro yo muri Kongo ariko murabona ko u Rwanda ntirwatumiwe iki ni ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ko wenda wabona ibintu bihindutse abantu noneho abantu bakabasiriye u Rwanda bakarufatira ibyemezo bikakaye bo reka rero dutangire ingingo yacu iyo ni ingingo turarangirizaho ingingo yacu turayitangirira ku nkuru ya twateguriwe na Jean Bosco Ngarama katuguha umwanya noneho uganiriza abanyarwanda ku kibazo bashatse kubaganiriza uyu munsi baragutega amatwi nkuko watewe babigenza noneho nurangiza ibyo duteguriye turabona kujya kuri zina ngingo maze kubabwira ariko abanyarwanda batukurikira abakunzi ba radio itahuka ntibave kuri radio bategereze kubera ko ziriya ngingo turabaganiriza urangije iyo ngingo yabo nazo ni ingingo zikomeye cyane kubera ko harimo amakuru menshi ashyushye kandi yerekana ko ibintu birimo kugenda bifata indi ntera muri kariya karere kacu urakoze ngaho rero ngo wafata ijambo ryawe Jean Bosco Ngarama
murakoze cyane bwana Edouard uri ubutumire mwampaye kuri uyu munsi kuri radio itahuka radio yumva n'abanyarwanda benshi kandi nzi neza mpereye ku makuru mbona ko radio itahuka itanga amakuru abanyarwanda bizera babafitiye icyizere tumenyereye ko mu Rwanda itangazamakuru turabizi ko rinize abanyarwanda rero benshi bajya batwandikira baratubwira bati iyo dushaka kumva amakuru ducurangara ditahuka kuko ntibashobora kutubwira ibintu biri kubera iwacu tukiraho rero naboneraho no gushimira nyine Serije ku murava we ngashimira nawe Kabagema ngashimira na mushiki wacu bafatikanije na Serije kuri technique ubuko mwitanga kugira ngo mugeze ku banyarwanda amakuru kandi mugani wo babandi bayo babivuga neza ngo namakuru atari ivumbi nkuko rero mwabivuze kuri gahunda zo kuri uyu munsi wa none mwarandumiye kugira ngo nze kuganiriza abanyarwanda ariko ikigambiriwe ahanini ni ikiganiro ngomba gutanga nari naratanze promesse yuko icyo kiganiro nzagitanga ni ikiganiro kirebana n'uko FPR yakenesheje abaturage baturiye cyangwa bakoze mu ruganda rwa Simerwa aho ni mu Bugarama. Mbere yuko rero dutangira mu kiganiro twinjira mu kiganiro nyirizina nagiraga ngo mbanze nibutse abanyarwanda muri rusange yuko ubushize naje hano kuri radio itahuka si ubwa mbere mpaje si n'ubwa gatanu mpaje inshuro nyinshi ariko ndavuga inshuro nahaje mvuga ku bijyanye n'ibintu byo mu Bugarama nahaje ubushize mvuga nereka abaturage kandi bari bimenyetso bifatika mbereka uburyo FPR yakenesheje abahinzi b'umuceri bahinga mu gishanga cy'umukibaya cy'umuceri cya Bugarama. Icyo gihe nasobanuye neza uburyo abaturage bambuwe imirima yabo kandi ari uburenganzira bwabo, sobanura uburyo yahawe n'abantu batazwi, sobanura uburyo bambuwe imashini zabo bategeka kuzisenya, abarimo amadeni bagurishwa n'amazu yabo. Mbese ngenda ngaragaza igice ku kindi nerekana n'uburyo abaturage bakeneshejwe ubu bahinga umuceri bakaba bagurishwa bahinga umuceri bajya kugurisha akagurisha ku mafaranga make bakabuzwa kujyana mu rugo noneho bagategekwa kujya kugurira umucuruzi kandi aribo bawumugurishije kuri make bakayakugura ku mafaranga menshi. Ibyo bintu rero nabigarutse ubushize tugaruka no ku isambu yari yarambuwe abaturage ariko baje kuba basubiza nabwo twakoze ikindi kiganiro kibireba. Icyo gihe rero turi muri icyo kiganiro nemereye abanyarwanda yuko nzagaruka nje kuvuga uburyo agatsiko ka FPR kakenesheje abakoraga mu ruganda rwa Simerwa ndetse n'abaturage begereye urwo ruganda. Ikiganiro cya gatatu rero nzakurikizaho nabwo mbivugira hakiri kare n'ikinani nakivuze ubushize ni ikiganiro cyo kwerekana uburyo FPR yakenesheje abahinzi ba kawa. Icyo rero nacyo nkaba ndi kugitegura mu minsi itaha nkaba nzakibagezaho. Twatangiye rero tugeze kubijyanye n'uburyo FPR yakenesheje abantu bakora mu ruganda bakoraga mu ruganda rwa Simerwa kimwe n'abahaturiye. Mbere yuko twinjira mu kibazo nyirizina nagiraga ngo mbwire abadukurikiye yuko hari abantu batajya bamenya amateka kubera batayazi cyangwa badashaka kuyamenya, ariko nasogeraga nsobanurira abadukurikiye yuko iyo ubushize narabisobanuye ikibaya cya Bugarama gifite amateka maremare icy'umuceri cyo navuze amateka yacyo ngiye kugaruka noneho ku byerekeranye na Simerwa. Hari ubwo rero abantu bo muri FPR baje bagasanga uruganda rwubatse hariya bagasanga hari umuhanda bagenda n'amamodoka bakagira ngo ni kuriya hahoze. Njyewe nakandagiye kuri hari ahubatswe uruganda rwa Simerwa bwa mbere kuko twari dutuye hejuru ku musozi nakandagiye bwa mbere mu mwaka wa 79 narindi kumwe na mushiki wanjye araho yerekeraga turajyana. Aho hantu rero kuri Simerwa tuhagera kwari duturutse ahagana ku rya kane tuza n'amaguru wari umuhanda w'ibitaka tunyura kuri Simerwa. Bazi kuri Simerwa umuhanda ukuza winjiraga neza hagati mu ruganda ugakomeza hagati mu ruganda wambukiranya ugana nyine ahitwaga ku rya mbere mu muhanda ukomeza werekera hepfo aho bubatse uruganda rushyashya niwo muhanda wari uzwi nta wundi muhanda wari uhari. Uyu muhanda uri haruguru wubatswe nyuma ubu rero niwo twari tuzi. Mpanyura mu mwaka wa 79 ahitwa do mu Gishinwa hari ahantu bita mu Gishinwa mu ruganda nyine rwa kera mu Gishinwa ni mu ruhande rwo hepfo mu kaboko k'iburyo winjiramo ubwo uri kugana ku mashyuza hari utuzu tutarenze icyo gihe magira muri 79 abashinwa babaga mu mahema bo hari hubakiye urugo habaga n'utuzu tutarenze nka dutatu ariko dutoye izindi zaje kubakwa nyuma. Icyo gihe nagize amahirwe ko narahageze hari umuzamu uhakoraga yari uw'iwacu ndanamuvugisha iyo twabonaga abazungu abashinwa nubwo mbere twari tubonye twabitaga n'abazungu nubwo mbere twari tubabonye twumvaga twishimye abana bose tukiruka kujya kubareba. Icyo gihe rero hariya kwisimirwa abantu bareba n'abari abantu bo muri FPR bakora ibyo bishakiye bataza amateka yaho mu ruhande rwo haruguru hamwe hari imashini hari n'ikibuga cy'umupira mbere hari amarimbi hakaba harahingwaga hose imyumbati bahinga n'ibigori n'amasaka ibintu nk'ibyo. Noneho rero ugarutse muri rusange muri kiriya kibaya cya Bugarama nk'uko nabivuze n'ubushize umuhanda uturuka mu Bugarama muri site wakaswe mu rwego rwa peyizana wakaswe n'ababirigi warazaga ku ibarabara rya mbere kugera ku rya nyuma. Ibarabara rya mbere rero riri ku mugezi wa Njambwe ariwo uhuza ari uhuza ubugarama na Nyakabushi ubwo ni hirya simerwa gatoya kuri uwo muhanda rero uwo muhanda wari umuhanda ufite ibibazo ariko ababirigi bari baragerageje bari barawukoze kuko ikiraro cyari cyubatse kuri ikiraro cyari cyubatse ku mugezi wa Gatabuvuga ku isoko rya Muganza n'ikiraro cyubatse kuri Njambwe byari ibiraro by'ibyuma turabana bayaga batubwiye ati na marayirayi bavuga ngo na marayirayi nuko babyitaga niho hari hubatse ahandi kuri uwo muhanda wose kujya za Rungunga usubira muri site ibindi biraro byari bikozwe n'ibiti ku buryo hari igihe byageraga bikanagwa abantu ntibashoboye gutambuka bigasaba ko habamo umuganda cyangwa ibikorwa byihutirwa bikozwe na komine kugira ngo umuhanda ushobore gutungana cyane ko igice kinini wari inombe nko kuva ku muganza ugera iyo zasimerwa wari inombe ku buryo kunyuramo ku imodoka byari bigoranye ubwo buzima ndabuzi icyo gihe nari umwana ufite imyaka icumi kuzamura numva ndabizi uko twamanukaga tuvuye hejuru iwacu tuje nko kwivuza tukanyura muri uwo muhanda cyangwa twagiye n'ahandi tukawunyuramo abantu rero kuri uyu munsi babonye harimo ikaburembo bakeka yuko ubugarama bwarimanuka kaburembo ntabwo ari byo bajye babaza abantu bumve n'imirimo bumve ko abababanjirije ari byo bakoze bikomeye kurusha abaje bakaza kwicara mu bintu byuzuye nk'uko rero narimaze no kubivuga muri icyo gihe muri kara karere muri kiriya kibaya uvuye kurya mbere narabivuze uvuye kurya mbere rikuba kukiba kurya mbere kuya 10 kuri Rusizi wasa hari ikibazo kibura ry'amazi nta mazi yahabaga abaturage nta mazi nta kiyo nayo yahabaga kuva mbere ya 81 ni ukuvuga ngo abaturage bavomaga mu mugezi wa Rubyiro amazi yo kunywa bavomaga mu mugezi witwa Rungunga wanduye nawo na yose n'amazi yanduye Rungunga yiva no muri Muguza Gishoma ni Nombe Rubyiro nawo n'amazi y'ibiziba abandi bavomaga mu Rusizi Rusizi n'amazi mabi yarimo ameze nk'arimo umunyu kuyameshesha byo byaranagoranaga kuko imyenda imera nk'iri mu ivu abandi bakavoma muri Gatabuvuga nta mazi urege muri rusange yari arimo kuko hari ahantu uvuye nko ku isoko rya Muganza werekera ahagana ku rya gatatu hagati mu muceri harimo ikintu kimeze nk'itiyo abantu bo kurya munani bajyaga bavayo no kurya karindwi abafite amagare bakaza n'amagare bakaza kuhavoma mbese muri make hari ikibazo cy'amazi muri kira kibaya cya Bugarama mureba gutya kuri uyu munsi wa none ikindi kiyongeraho ni uko mu ndwara zakundaga kugaragara muri kiriya kibaya hari indwara ya malariya malariya rero bayitaga ubuganga ubushize navuze mu kiganiro kijyanye n'imiceri kuko hari umuceri hari hato ahenshi hari insina abahinga ibishyimbo amateke imyumbati nta kintu Bugarama bahingaga ngo ndikere cyane ko Bugarama babwitaga ikigega cy'u Rwanda icyo gihe rero indwara zari zihiganje ni malariya bayitaga ngo ni ubuganga indi ndwara yakundaga kuhagaragara byari nk'indwara y'ibisebe ibisebe byo no kubera abantu batambaraga inkweto naho banyuraga hadatunganije indi ndwara yahagaragaraga ni indwara ya korera cyangwa macinya korera yakundaga kuza cyane cyane korera turabizi na macinya ko ari indwara zituruka ku isuku nkeya akenshi hari nk'uburyo abazayirwa abazayirwa bazaga kugemura injanga korera ateraga muri Zaire yazayo abazayirwa baza kugemura injanga cyangwa bazanye imikaka hari udufi dutoya tubisi tumeze nk'imikeke cyangwa imikeke mibisi ibujumbura babe yabaga yabaye yo Tanganyika yabaga ari igihe cyagisezo yagiraga akaboneka amafi menshi noneho bikaba ngombwa ko baza gucuruza no mu Rwanda bakazana rero amagare ariho ibintu by'ibi ibintu by'ibibaho bimeze nk'ibisandugu bazanyemo umukaka umukaka n'amasima n'injanga zikiri mbisi bacyangwa se bakazana n'imikeke bakabikuriye i Burundi bakabizana mu Bugarama ibyo rero biri mu bintu byatumaga kuba byagendaga n'amasazi n'isuku yabyo itari nziza byatumaga ikwirakwira rya korera ryoroha muri ibyo bihe rero yo korera zazaga kuri komine bategekaga ko baciye imitobe mu isoko idacuruzwa imineke imyembe n'ibindi bindi bifatanye isano bishobora gutuma habaho kwiyongera kw'indwara icyo nashaka kuvuga rero ni uko mu zindi ndwara zituruka kuri ibyo by'isuku nke hazagamo n'indwara y'amacinya yakundaga kuba mu Bugarama yajyaga izi igihe kimwe igahita igenda na korera yazaga igihe kuri sezo imwe igahita igenda ariko igasiga ihitanye abantu cyane ko korera yica mu gihe gitoya kuko umuntu iyo korera yamufashe yituma kenshi mu gihe gitoya amazi akamushiramo agahita apfa izo rero urebye muri rusange indwara yahoragaho mu Bugarama yari imenyerewe yari malariya ariko muri uyu minsi ubu turi kuvugana ndagira ngo maze igihe mbikurikira nkurikirana ibijyanye n'uburyo indwara ya malariya ihagaze muri kino gihe hariya nyine mu Bugarama amakuru mfite kandi nzi yizewe ni uko malariya yamaze kugabanuka wenda niyo pwe positifu na hereza gatiko ariko ntibigakuraho bibigakoro amakuru nabonye nuko narebye nko mu centre de santé ari mu bugarama muri no minsi nabonye ko basigaye bakira umurwayi umwe wa malaria kumwa ku kwezi cyangwa bakakira abeshyo kakira babiri cyangwa batatu bane ntabwo bakirenza batanu mu gihe mu kwezi bakiraga abantu magana ba malaria icyo ni ikintu cyo kwishimira muri icyo gihe rero uburyo ibintu bijyanye no kuvurwa byakorwaga hari ivuriro ni dispensaire ya leta ya guverinoma yari ku muganza ikaba yari iriho umuganga wari uzwi witwa Bushakwe uwo mugabo ni umuntu wo gushimirwa iyo FPR iza kuba ari ba bantu bibuka abagira igihugu akamaro uretse uko abo batabibuka uwo mugabo yagombye no kumushima sinwa baba bamuha ibintu ariko bagombye kumushima pe ni umuntu wateje imbere kara karere mubona muri kiriya kibaya ntacyo atakoze yavuye abantu bishoboka byose bajyaga batwohereza turi abanyeshuri umunyeshuri yarwaraga yaba igisebe yaba malaria baguhaga urupapuro kwa muganga kwivuza byari ubusa ku munyeshuri reka aho simatinde rero cyane tugende turebe nabuze ko kwishimirwa nahageze bwa mbere mu 1979 reka tujye mu mwaka wa 1981 1981 wari ndibuka ko perezida Habyarimana ashobora kuba uwo mwaka yari yawise uw'amazi meza uwo mwaka rero bagerageje no gukwiza amazi mu gihugu ku buryo ari umushinga witwa Aideri waje kwiza amazi mu Bugarama bashyira amatiyo kuva ku ibarabara rya mbere kugera ku ibarabara Rusizi abaturage bose babegereza amazi abantu hehe na bya birwara bimwe bigenda bigabanuka kubera n'abari babegereje n'amazi n'uyu munsi wa none iyo imiyoboro yindi ikorwa yagiye ishyirwaho ko nabyo ndabizi yagiye ishyirwaho ariko ije kunganira ya yindi cyangwa bagasimbura bagashyiramo impombo nini kugira ngo zigire ingufu ariko mu by'ukuri byaje byinjira muri wa mushinga witwaga Aideri wo muri 1981 wakozwe ku butegetsi bwa Habyarimana icyo gihe rero abaturage nibura byabaye nk'ibyoroha mu mwaka rero twageze kuri simerwa mu mwaka wa turi mu 1981 navuze ko kuri simerwa bari batangije gahunda abashinwa baje bari kugenda bapima uko bazubaka uruganda rwabo mu mwaka w'1983 nigaga nandi kurangiza amashuri abanza nari nyine nyarangije kuko nizo umwaka wa munani perezida Habyarimana yaje gushyira ibuye ry'ifatizo ahazubaka uruganda rwa simerwa icyo gihe ndibuka ko twagiyeyo twari abantu twigaga nko mu wa karindwi cyangwa mu wa munani tujya no kwirebera indege uko indege yazaga ituruka hakurya mu misozi y'i Burundi tuyireba indege iraziragwa tujya kureba indege tureba na Habyarimana bajyaga batubwira turamubona nuko turishima barabyina ubwo turataha icyo gihe rero imirimo yo kubaka uruganda bimwe navuze yaritangiye abubakaga cyangwa abari bayoboye abari bashinzwe ubuyobozi bw'uruganda batangije imirimo hari abashinwa benshi bagera nko kuri 400 ko ku cyumweru baratemberaga bakaza no mu ngo no mu giturage iwacu abashinwa bakatwaka n'amapapayi wamuhaga ipapayi cyangwa inanasi akishima akaguha akantu kitwa sentoni n'akantu k'akavigisi wisiga ku mubiri iyo unaniwe ibintu nk'ibyo abantu bahari mu bugarama barabizi cyangwa hari ubwo nabo bazereranaga imigati akaguha umugati bitaga ngo ni mando ni imigati botaga ariko bayokeje ku mwuka itari ku muriro icyo gihe rero rwose ari nabo bashinwa barahari babanaga neza n'abaturage nta kibazo abaturage rero noneho bahaturiye bagiye gusaba akazi nibuka ko batangira akazi bishyuraga amafaranga 72 ku munsi gucukura kwari ugucukura urebye mu gutangira kwari ugucukura imifurege no akazi kari ak'ingufu kubaka no gucukura batangiye bakorera amafaranga 72 uruganda rero rwarazamutse rwuzura mu mwaka w'1986 perezida Habyarimana aza kurutaha icyo gihe nabwo nari impari twagiye kwirebera indege hari n'ibirori hari umunsi mukuru ukomeye icyo gihe rero uruganda rwatangiye gukora ku mugaragaro ruhabwa ubuyobozi ndavuga direction generale iyoborwa n'abashinwa kuko icyo nibagiwe kuvuga nuko uruganda rwubatswe kuri koperasiyo y'u Rwanda n'Ubushinwa hari nima nibuka neza abashinwa bari bafite 51% abanyarwanda bafitemo 49% bisa naho babigabuye no directeur general ifuru yari umushinwa umwungije ajwe yabaga ari umwirabura ariko administratif nawe ari umwirabura bafite uburyo bari bagiye babigabangana abakozi rero bakoraga muri urwo ruganda kugeza mu mwaka w'1994 bageraga bakabakabaga muri 600 ibintu byo kuri simerwa rero nubwo mbivuga hari abashobora kuvuga bati wabimenye ute bisimeza ni wacu ni umvuka niho nakuriye ibyo ndi kuvuga nibyo nabonye nkuko nduvuga ko twagiye kurebera bya Imana yaje tujye kwirebera indege tujye kureba n'abasirikare ntabwo twari twari dukunze kubona abasirikare ntabwo twabana abagoneraga wababona afite nimbu ndari ikizona kagofero ugataka ukazabwira abana ati nabonye abasirikare wabwira ngo nabonye indege bo bataragiye yo bakababara cyane ngibyo ubwo nari nsoje mvuga ko ba abari bafite uruganda rwa simeza bari bafite abakozi bagera kuri 600 mbere y'intambara abo bakozi rero hari abakozi b'abazamu hari abaterura amasima hari abakoresha amamashini cyangwa abakora muri serivisi ya production cyangwa abakora muri serivisi ya za vente aho bacuruza amasima nuko ikintu gusa kindi kiyongera mu karere muri ako karere cyangwa muri ura muhora wa Bugarama nuko muri icyo gihe ndavuga mbere ya 94 nuko mu by'ukuri sindi kuvuga ngo ndi kwibeshyera ubajije buri wese yabivuga hari do klima ya ambiance abantu bari babayeho neza abantu bari bafite ubushobozi ndibuka nk'iwacu aho ntuye abakozi basimerwa icyo gihe muri 1967 1978 ndibuka ko aho ntuye mvuka hatahaga amapikipiki ndo za moto hatahaga amapikipiki arenga 10 muri segiteri imwe uwabere yaraguze undaraguru ntizanahendaga cyane bo ariko amafaranga yawe yarafite agaciro mu 1780 ndibuka ko imushaka umufurere witwa Gafayi wacuruzaga amapikipiki icyo gihe moto yari 100,000 cyangwa 80,000 gutyo bitewe n'uko imyaka yagiye ikurikirana ariko icyo gihe iwacu bigeze bagura amamoto abantu bagera ku 10 bakora muri simerwa gusa bivuga rero yuko abantu bari bafite ubushobozi icyo gihe abantu barakundanaga baranumvikanaga hanyuma ikindi kiyongeraho ni uko uretse urwo ruganda rwa simerwa abo bantu bakoraga ibyo bashobora kuba ariho bakwiyo mitungo hari urundi ruganda rwitwa Rizikiritire navuze ubushize muri bimwe by'umuceri ni uruganda narwo rwari rufite abakozi benshi abakozi bakora mu by'imiceri abamonagiri mu muceri harimo abazamu harimo abatema ku mufurege wa mufurege navuze uhirira umuceri harimo abakora mu kigo cya Rizikiritire mu ruganda narwo rutonora umuceri rwa Rizikiritire rufite abakozi benshi cyane n'abakora mu biro bo hari nabandi rero bakora mu ruganda rundi ruciriritse narwo rwa cooperative yitwa Kazekivi nabo bakoragamo kandi bose banahembwaga neza ibyo rero byerekana ikintu nishatse kuvuga nuko n'igiciro cy'umuceri n'uburyo wagurishaga cyari cyiza bigatuma ikibaya cya Bugarama gihura kimeze neza abaturage bishimye kandi bafite n'ubushobozi cyane ko banahingaga bakeza ibyo rero ikintu uruganda rwa Semerwa wenda rwafashaga nk'abaturage bakegereye barwegereye ku bantu babayeho muri icyo gihe reka mbibutse nibuka ko uruganda rwa simerwa rwari rwarashyizeho nk'icyumba cyo kwerekana filime bagashyiramo baraguze televiziyo bagura za manyeto ku buryo bacomekaga abantu bakaza kureba nibwo nagiyeyo nanjye muri 1986 niyo bwa mbere nabonye ikintu cyitwa baratubwira ngo cyitwa video niyo bwa mbere nakibonye njyamo indirimbo nibuka badushyiriyemo bwa mbere n'imbiri ya Beli ari gucurangana na Rushero ibyo rero twarabibonaga tukabona ari ibitangaza kuko byari ibintu bishya iki ari ikintu rero simerwa kindi yaje gukora ishyiraho antenne parabolique ku buryo umuntu utuye wese yemetaga mu kirere igahereza abantu uburenganzira kuri reyo ya y'ikilometero nimba nibuka neza cyangwa ibirometero bitatu ku buryo abaturiye aho ngaho wese waguraga televiziyo ugahata akajyamo amashene ushatse utishyura iyo byakorwaga n'uruganda rwa simerwa mbere y'intambara bo muri make rero urebye nibyo nari nshatse kuvuga mbere yuko ninjira mu nkuru nyirizina ariko nayo ubwayo ni inkuru icyo nageraga ngo rero twerekereho ku gice cya kabiri n'ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ari abakora mu ruganda cyangwa barukozemo cyangwa abantu baturiye urwo ruganda nkuko natangiye mbivuga guhitamo kubaka uruganda rwa simerwa mu Bugarama hari ibintu byinshi byagendeweho nshingiye ku byo numvishe ababizi neza nabo bazatwongerera muri komantari baramutse ari ibyo nibeki ariko mu gukora isima bavugaga ko mu gice cya Nyakabuye bari basanzwe bakora ishwagara rero ibintu ikorwamo n'ubundi ni ibitaka bikoreshwa ku isima kugira ngo baze kuhashinga uruganda rw'ishwagara icyo bari bakigendeyeho icya kabiri gushinga uruganda rw'isima ni ukubera inombe ibyondo by'inombe biri hari kuri simerwa icya kabiri ukongeraho ibitaka byitwa kwalitite bivuka biva hariya ku mashyuza niho babicukura kuri wa musozi uri hejuru w'amashyuza bajya kuvanga n'iyo sima nibindi byitwa ngo za jibusi zo bazikoraga muri Kenya icyo gihe niyo bajyaga kuzikura ariko ibyo bagendeyeho ni ukubera ibyo bikoresho by'ibanze zari bihari kandi byegeranye hamwe bitazabasaba igihe kirekire ari n'abajyaga batubwira ngo bigeze bashaka kurwubaka mu Ruhengeri biza kunanirana kubera bari kuza kujyabaza kuyora ibyondo bimwe mu bugarama baravuga ati byabagora reka tubishyire mu bugarama byegerane bo ubwo rero muri make nk'uko nari mbivuze uruganda ni amajyambere kandi nta bantu badakunda amajyambere abaturage bose niyo bari gutegura igenamigambi ry'amajyambere nubwo mu rwanda igenamigambi ryaho rigoye ko iby'abaturage bashaka si ibyo leta ibahereza leta ikora ibyo agatsiko gashaka ntabwo ikora iby'abaturage bashaka bitari ibyo ntabwo wavuga ko wabura gufasha abaturage ngo bibesheho neza ubuzima nicyo kintu cya mbere bagombye kwishyurirwa ukavuga ngo bahubwo kugira ngo babikore bazamuye umubare w'abanyururu usanga igihugu kimaze imyaka 30 abantu bamaze imyaka 30 bayoboye igihugu bafite umubare w'abanyururu ungana n'uwo bari bafite bari kuvuga ngo bafunze abantu bakoze jenoside ibyo bakoze iki abo banyururu mufite mubakoresha iki nabiki mubakurahe mubikorera gute usanga abantu uyu munsi bari gusinya amasezerano ngo n'ibindi bihugu byo guhererekanya abanyabyaha kubera bazi ko ari impunzi zahahuye icyo bibamariye ni iki bari gushaka kongera umubare w'abafungwa barenganije usanga abantu umubare w'abakora muri mu bintu bijyanye na nani n'amagereza ni umubare mwinshi abanyururu abantu batunga abacunga gereza nk'uko bacunga abantu bahembwa amafaranga ya leta bagira gute n'ibindi ibyo bimaze iki abanyururu ndagira ngo mbere y'intambara FPR rya gutera mu Rwanda hari abanyururu batarenze 300,000 niba nibuka neza ariko nabo ntibageramo u Rwanda rwari rufite abasirikare 5,000 igihugu gifite abasirikare 10,000 bafite abajenero utabara intambara yateye mu Rwanda uwari generali yari Habyarimana wenyine generali majoro abandi baba koloneli kumanuka hasi bazamutse kubera ikibazo cy'intambara ukavuga tete abo bajenero amafaranga bahembwa abo ba home de troupe ngaho aho bije igihugu igendera ugasanga ari ibintu by'imfabusa reka ngaruke n'urugero nari ntaze kuyomane kugera ku cyo nashakaga kuvuga ku bijyanye n'uruganda rero rwasimerwa aho navugaga ku bijyanye n'uburyo uruganda baruhisemo baza kurwubaka kuri simerwa baruhisemo bashingiye kuri bya bindi navuze ariko ikintu nashakaga kongeraho ni uko mu bijyanye n'imikorere y'uruganda nuko nyuma ya 1994 byarahindutse cyane ugereranije na mbere nari mvuze rero mu kanya nti ku kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ndi kuvuga muri iyi myaka ya nyuma iyo mvuga ndi kuvuga ibya mbere nyuma ya 1994 hari ikibazo cyagiye gikunda kugaragara ku ruganda rwa simerwa mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage hari ukwangirika kw'ibidukikije ibyo bita mu gifaransa pollution de l'environnement ibyo ni ibintu byagiye bikunda kugaragara abaturage batuye barabizi hari n'ingero ufite turaza kuzivugaho mu kanya hari ikintu gikomeye cyakunze kugaragara cy'amazi ava mu ruganda rwa simerwa ndavuga rwa ruganda rushaje batarashyiraho urubura rushyashya urushyashya rwo ruri hirya ntaho bihuriye ayo mazi ni amazi mabi arimo n'amaproduit chimique arimo n'imyanda na za fiyuru yanyuraga uruhande rwo mu ngo akagenda kata mu ngo noneho ikibabaje aho yanyuze agenda aho anyura agenda yagiye ajya ahantu hitwa mu kibaya aho bita mu majogo yangiriza imirima y'abaturage yahakoze n'ikiyaga abaturage bararize kuva muri iyo myaka za 1994 ntako batagize kugira ngo bashobore kwishyurwa imirima yabo leta yanze kuyibishyura aho bageze hose babatwereka utwatsi bakabajugumbiza ati mugende ndagira ngo njya gufungwa mu mwaka wa 2010 hari abaturage bari bangannye bari baje ngo mbafashe nari nategeye gutegura iyo dosiye kugira ngo twandikire inzego zibishinzwe n'ibyanga bajye mu nkiko bashobore kwishyurwa imirima yabo hari abari bafite aho begetse imizinga yabo ibyo byarapfuye aho bahingaga ugasanga umurima wabo watwawe n'amazi kandi ava mu ruganda babaza simerwa nta jambo bakabirukana ubu bamwe bari batangiye no kubagerekaho ko barwanya igihugu icyo rero ni ikibazo gikomeye kijyanye n'akarengane kandi mu by'ukuri ntabwo umuturage yagombye uruganda ni igikorwa cy'amajyambere ariko igikorwa cy'amajyambere niyo cyaba kiriho kigomba kuza kitabangamiye abaturage none se muri ibi bihugu bikomeye dutuyemo ko nta ruganda ruba mu mujyi muri ibi bihugu dutuyemo ko nta ruganda ruba mu baturage navuze ko ikintu wenda abantu bagomba kumenya ni uko uruganda ruza kubakwa nta bantu benshi bari bahatuye ariko kubera abangaje abakozi baje gutura hafi yaho kubera haje amashanyarazi nabyo nibagiye kubivuga uruganda rwatangiye nta mashanyarazi ahari yahaje menya 1982 niba nibuka neza ko twamanukaga iwacu bacanye amatara tujya kureba amatara ibyo twajyaga tugenda iya mburu yashya bagayikuraho bayijugunya tukajya kuzifata mburu ukayimanika mu nzu gusa kubera ukumva n'igisirimu ko n'ubwa mbere twari tubonye mburu z'amashanyarazi hari n'ubwo twazifataga tukazigurisha icyo gihe rero amashanyarazi aje kandi n'amazi yari ahari byabaye ngombwa ko abaturage baza kwegera uruganda nk'uko nabivugaga rero ni ibikorwa by'amajyambere ariko ibikorwa by'amajyambere byose bishobomba gushinga icyambere bishingiraho n'ugu proteja abaturage kumenya imibereho myiza y'abaturage. Agurara amazi rero navugaga abaturage ubwo barahombye babuze iyo bavugira baraceceka kugeza n'uyu munsi none ntanga ikiganiro abaturage ntabwo bigeze barenganurwa. Abayobozi ba FPL niko bakunda kumva radita ukaboko niho bakura amasomo babyumve aba bantu ko barenganye nagiraga n'urutonde rwabo menya n'ubundi ugira igihe niba ngombwa umuntu yazarubabwira abaturage batuye mu mago mu majogo ahitwa mu kibaya mu majogo bararenganye imirima yabo babuze imirima yabo ku maherere leta yanga kugira ikibamarira. Ikindi gikurikiyeho rero hari ndavuga muri bya bindi byo kwangirika ko kwa kwibidukikije hari ivumbi riva mu ruganda rwa Simerwa ryamye rivamo mpari na nyuma n'uyu munsi wa none mvuga hari igihe Simerwa yageze ivuga ngo igiye kugikemura abashyiraho icyuma cyitwa filtre cyari bari bubatse kinini gifata ivumbi ariko biza kukibana ryinshi ivumbi rikomeza gusohoka noneho bagafata igihe gito ikindi bakarirekura. Iryo vumbi rero ryateye ibibazo ku buryo inzu yose iri kuri Simerwa ibirebye hejuru yayo ndi kubivuga niba n'ababyumva batahatuye bazabaza abantu bahatuye ngiyewe nari mpatuye hejuru y'inzu habari isima gusa mu mireko nk'ingi yo gufata amazi uyu ukojejemo akaboko ukuramo umureko mu gufata metero nk'ebyiri ukuramo ibiro bitatu cyangwa bine by'isima mu murima iyo ugiye guhinga imyaka usanga ibyo ibimera biba byuzuye isima. Isombe kurya isombe biragoranye kuko ku isombe haba hariho isima. Imboga wateye haba hariho isima. Icyo rero akaba ari kimwe mu bibazo bikomereye abaturage batuye hariya. N'ubu tuvuge ko barabigabanyije ndabizi ariko n'ubundi biraza ntibibuza kuza abaturage batuye hariya imyaka ibyo nibyo bayibayeho bahumeka do kuvuga ngo imashini ishyira hejuru ivumbi abantu bose bakarihumeka nk'umubiri batubwiraga ibirometero menya bigera ku birometero icumi kuri reyo y'uruganda bivuga rero ko abaturage bahumeka isombe plito bahumeka inani ivumbi no kandi rikajya no kubimera y'ukozeho naho nuko ugiye nko guhinga nibyo ibyo birazwi ntabwo ari ikintu gishyashya mvuze ndaza gutanga n'ingiro bo hari ikindi cy'umwotsi uva mu ruganda unuka hari nk'igihe mu gitondo twabyukaga hose hakaba hanuka ari umunuko mubi cyane wabaga ari umwotsi w'umukara ubona yazamutse ari igiproduwi ngo bashyiragamo kigatuma hose hano ahantu hose hanuka. Ibyo rero mu by'ukuri uruganda ni amajyambere ariko ibyo bikaba bibangamiye abaturiye urwo ruganda cyangwa abatuye kure yarwo kuko niba uruganda rwarubatswe mu buryo bwa kera leta ibigomba guhindura igashyiraho uburyo bucyashya ariko ikigambiriye icyo yiza kuba leta ikorera abaturage icyo ibigambiriye abari kugira ngo irebe imibereho myiza y'abaturage. Muri iyi minsi rero baravuga ngo hari uruganda rushaje ibyo nibyo urwo ibyo mvuze byose niho byakomokaga noneho bakavuga ko bakoze extension bakuru uruganda rushyashya hirya hagana ku rya mbere. Urwo ruganda rushyashya rero zombi reka zivugire rimwe hari kuvukamo ikindi kibazo nacyo cy'uko harimo imashini zisenya amazu y'abaturage. Imashini iyo ziri guhinda hari uburyo zihinda noneho zatigisa amazu y'abaturage agasenyuka. Ndagira ngo ibindi kuvuga ntabwo ndi kubivuga ari ababyumva babandi babavuza nduru bo munani babakoma nduru bo mu gatsiko bakaba batingarama mu barwanya leta ntabwo ndwanya leta wo ndi kuvugira n'umuturage ntabwo bivuga kurwanya leta. Ibi rero kubivuga abantu bazajye kuri YouTube bandikemo uruganda rwa Simerwa hari ibiganiro kimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda cyakoranye n'abaturage baturiye kuri Simerwa babereka buri munsi nzira buri munsi nuko ntibuka neza izina ry'icyo gitangazamakuru bereka abaturage baravuga rwose bakavuga ati amazu yacu yarasenyutse leta ntakidukorera nibura ngo babe batwimura cyangwa se babe batwimura cyangwa batwishyure ayo mazu yacu kugira ngo dushobore kuyasanisha ku buryo abantu benshi bari kuri Simerwa umushyitsi uramusuje nk'umushyitsi wigeze uza muri za 2007-2008 inzu zagwa hasi kuko imashini zamaze kuzisenya kubera bafite imashini zifite ingufu zihinda zigatigisha amazu agasenyuka. Icyo rero ni ikibazo gikomereye abaturage kuko barabivuze kuri YouTube biriho ushaka azajyaho yandikeho Simerwa azabona ibyo biganiro by'abaturage bo kuri Simerwa bavugiyeho. Bo ikindi rero kindi kiza kijyana n'urwo ruganda wenda mu bijyanye n'aya mibereho myiza y'abaturage navugaga ni ikintu kijyanye n'intambi. Intambi ni ibintu bita dinamite bo nibyo bakoresha hariya ku mashyuza kugira ngo babone bya byondo byitwa kwalitite navuze biba ngombwa ni hejuru y'amashyuza hari agahanda gasa n'akari ku musozi hari ibintu byitwa intambi ni sinzi uko nagita mu kinyarwanda ni mu kinyarwanda nyine ni ntambi ariko mu gifaransa bagita dynamite ni ibintu bacomeka mu musozi noneho bakabituritsa ni nka bombe noneho babituritsa umusozi ugasenyuka kugira ngo haveye ibyondo babone ibyondo bajyana ibyo bintu nabyo byagiye iryo turika ry'izo ntambi zagiye zigira ingaruka ku baturage bahegereye ubushize nawe nabonye inkuru yanyuze mu kinyamakuru cyo mu gatsiko yavugaga yuko bitangiye kugira ingaruka ku bagore batwite ku buryo hari abagore basigaye bakuramo inda bitewe n'izo ntambi abahanga akaba ariko aribo babigaragaje yuko gukuramo inda bidasanzwe ko bituruka kuri izo ntambi ziturikira hafi yaho hafi aho ngaho leta rero nkurikije amakuru mfite n'uyu munsi wa none n'uburyo nagiye mbikurikirana nkaba kugeza ubu ibyonzi nta kintu leta na kimwe yigeze ikora kugira ngo ibe yakemura icyo kibazo cy'abaturage nk'uko natangiye mbivuga umutegetsi wese uzayobora igihugu niyo wayobora Amerika wayobora Ufaransa wayobora ikihe gihugu umuturage niwe bosi wawe perezida wa repubulika ni ushobuje n'umuturage umuturage wawe natagira ubuzima bwiza wowe ntabwo uzaba uri gutegeka icyo kintu rero ntacyo bigeze bagikoraho na kimwe reka dukomeze rero noneho tugere imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri umuryango witwa Riprodoro ni Ligue Rwandaise pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme wakoze ubushakashatsi ku bijyanye n'iyangirika ry'ibidukikije uruhande ku ruganda rwa Simero muri iyo bwo bushakashatsi bakoze abantu bakoze ikipe yagombaga kubukora icyo gihe Riprodoro yashyizemo twari abantu batatu tujya gukora ubushakashatsi ku ruganda rwa Simerwa ni ngugira ngo mbwire abatwumva bajye bumva ko ibintu tubabwira ari byo pe si ukubibumvisha ku ngufu ariko turababwira ibimenyetso bifatira umwanzuro mu bushakashatsi twakoze rero nk'uko twari twabihawe mu butumwa twagombaga gukora hari ikibazo cy'uko mu karere ka Bugarama hari ikibazo cy'uko abaturage barwaye indwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero mu gifaransa bazita les maladies de voie respiratoire izo ndwara rero abantu bari baraziburiye umuti no Riprodoro yavuga ati habayeho guhererekanya amakuru nk'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu baravuga ati reka dukore ubushakashatsi tumenye impamvu ubwo rero muri misiyo twari twahawe nari umwe muri abo ngabo twari batatu nabivuze twatangiye icya mbere ni ukujya mu mavuriro kugira ngo tumenye abantu bahivuriza n'ibyo bahivuriza twagiye muri dispenseri y'uruganda rwa Simerwa twasanze muri statistike bari bafite mu kwezi ndabyibuka mu mutwe ntabwo nabyanditse mu kwezi hivurizaga abantu 189 hagati y'180 n'190 barwaye indwara zo mu myanya y'ubuhumekero ndavuga ni nk'izi za asima n'ibindi bintu bijyanye n'ibyo byo guhumeka twegeye muri Centre de Santé ya Mashesha twagezeyo dusanga ari abantu bagera mu 160-165 no 140 twegeye kuri Centre de Santé ya Muganza twasanze hari abantu nabo mu 140 bajya kugana nabo mu Mashesha turavuga tuti reka dukomeze tujya mu bitaro bya Mibirizi mu bitaro bya Mibirizi dusanga yivurizayo abantu bagera kuri 60-70 icyo gihe twagize n'amahirwe dusanga wari medecin directeur w'ibitaro babyitaga district yari ahari tugirana ikiganiro tujya mu biro bye turanamubaza duha ibisobanuro byiza byanashimishije n'umuntu w'umugabo uwo musaza rero mu kiganiro twagiranye yatubwiye ko ahangayikishijwe nawe ni na kaza transferi z'abantu baturuka mu Bugarama ariko avuga ko nawe yabikozeho ubushakashatsi ko biri muri district yibaza gusanga ikibazo ari uruganda rwa Simerwa umwo ari ivumbi riva muri Simerwa mbese ari isima ubwo atubwira ibyo yagerageje kubikoraho biramunanira mbese bamushyira ku ruhande bamwereka ko ntacyo avuga twarahavuye twerekera mu bitaro Gihundwe dusanga kaza abantu bajya bahivuriza buri kwezi batarenza abantu batageze ku icumi ariko noneho kaza abantu benshi bagiye bahivuriza ari transferi zavuye kuri Simerwa muri dispenseri ya Simerwa cyangwa Centre de Santé ya Bugarama cyangwa iya Mashesha twagiye ikibogora dusanga naho ari abantu 9 tuvugana na medecin directeur waho atubwira yuko abantu barwaye indwara zo mu myanya w'ubuhumekero ari urebye ari abantu baba bafite za transferi bava mu Bugarama aho ku ruganda rwa Simerwa ari amasezerano rwari rufitanye n'ibitaro by'Imibirizi n'ibya Kibogora bafataga abakozi bamwe baterura isima ibaze guterura isima amazuru afunguye nta protection ku mazuru abantu basa ukuntu baba basa babuzuye isima gusa yambaye ikabutura n'ishatonga yuzuye isima yabageze amahirwe akaba afite akantu yafuze ku munwa ariko bahumeka isima no mu mazuru ari isima nakuyeho abahaturiyeho navuze bya bindi uburyo isima iza n'iki ariko noneho ushobora kuba uhaturiye umuntu ajya bibazo noneho uza no kuyiterura umeze kwa kundi kimwe n'abakora muri mu ruganda muri rusange iyo misiyo rero yarangiye muri rusange baduhaye iyo mibare ariko mu by'ukuri byerekana abaganga twavuganye nabo yuko batwereka ko ikibazo gituruka mu ruganda rwa Simerwa ntabwo twarangirijeho twaje gusubira kuri Simerwa tujya kubonana n'abantu bo muri laboratwari ya Simerwa gusa Simerwa twagiye kubonana n'abari muri laboratwari na biro ya Simerwa muri biro twagezeyo baranadusuzugura pe batwereka ko watwakiriye uretse ko nawe turaza kubivugaho mu kanya nawe bamushyize ku gatebe abantu bajye bamenya ko bucya bwitwa ejo iyi si si yacu abanyarwanda bankurikiye babyumva iyi si si yacu uwo wari warigize umwami yadusuzuguye cyane aza no kunyura inyuma ko ngenda baga mu nzego z'ubuyobozi bwa leta mu karere anyura inyuma ajya kubwira umuntu w'intara ngo ku ntara ajya kubwira abantu ngo ndwanya leta barampamagaye barabimbwira nta nubwo aramuye ibyo sinareka kubivuga nazanamura iki kiganiro azamenye ko azajye yumva ko ujya waca umugani ngo ukurura isi ukururi ubamba nimba azamenya ko bucya mwitwa ejo bo mu gukomeza rero twavuganye we yaradusuzuguye turataha niwe bari batumye ari umutegetsi mukuru bwarakeye tujya gushaka abakozi bo muri laboratwari batwangiye ko tuvugana nabo tubashaka mu buryo purive mu buryo bwihariye twaganiriye rero badusobanurira amaproduit cyangwa mu kinyarwanda badukurikirana bamba barire hari ibintu bimwe kubivuga bigoye badusobanuriye ibintu bacangacanga produit chimique ni nk'ibintu by'uburozi bacangacanga ibintu bavangavanga kugira ngo bongere muri bya bitaka n'ibindi bagenda bazana kugira ngo byitwe isima batubwira ko hari acide hari amacide menshi bagenda bavangamo batubwira ko muri laboratwari hari acide yitwa ngo silis na acide mbi ishobora no kwica ibivanze mu isima no umuntu wumva iki kiganiro yumve ngo ishwagara ubwayo iyo bayikoze ujya gutera ishwagara ukoramo n'intoki igakubura uruhu rwose ruvaho noneho isima iyo uri kubakisha isima iyo ukozemo irimo amazi nyine ivanze isima irakurya intoki birakoboka ibi byose by'ibihu bivaho bivuga ko harimo uburozi noneho ibaze ibyo ngibyo bikora uruhu ruri ku ntoki iki gihu cyo mu ntoki hagati mu ntoki urebe n'inyuma noneho ufate kubihumeka byinjire mu mazuru binyura muri iranzira yo guhumekeramo noneho ibindi bijye mu kanwa unyumvire noneho aho ubuzima bw'umuntu buzaba bugeze ibyo uterura isima bibaho gutyo ubitere umwaka umwe 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 ngaho aho ubuzima bwacu buhagaze kandi nta protection nta kurengera abantu nta politiki ya leta yashyizeho kugira ngo irengere abo bantu bayo bakora iyo mirimo nemera ko habaho inganda zikora ibintu bigoye ariko leta niyo yaba biriho gutyo iteganya ingamba zo kugira ngo irengere wa muntu uzabukora ahari nubwo azahakora kugira ngo binyungu z'igihugu ariko ishyiraho gahunda yo kugira ngo imurengere aho rero tumaze kuvugana n'abo bakozi ba laboratwari badusobanurira ibikorerwamo ikintu narotonye nashoboye kubika nicyo nicyo kiyaside bavangamo nyine igira ingaruka ku buzima bw'umuntu turataha twatanze raporo aho twagombaga kuyitanga bafite nabo ibyo bakoze byabo tukiri aho rero nagira ngo mbwire abadukurikiye nyine nk'uko natangiye mbivuga mpereye cyane ngo nk'ayo mazi ava mu ruganda nk'ivumbi rivamo ricyangiriza abantu rifite n'ingaruka ku buzima bw'umuntu no ku mwotsi unuka uva mu ruganda twatumije mva muri njyanama y'akarere komisiyo ishinzwe imibereho myiza y'abaturage yatumije uruganda rwa Simerwa icyo kibazo ni nanjye nakizamuye yuko tumaze gukora ubwo bushakashatsi zari porodoro twarabirangije noneho njye nk'umuntu wabaga muri njyanama nari muri komisiyo y'ubukungu ariko mvugana na perezida wa komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage ndamubwira nti hari ikibazo kuri Simerwa ndamusobanurira mubwira nuko bimeze arambwira ngo ntiyarakize bakora ku buryo Simerwa ihamagazwa imbere y'inama njyanama y'akarere ka Bugarama kuvuga ku bijyanye n'ingamba bafite mu buryo bwo kurengera umuturage kubera biriya navuze haruguru bohereje wari bamwitaga nimba ari injeniyeri hashefu ibintu nk'ibyo cyangwa ari umujyanama wa diregiteri jenerali yaraje aratwitabaye n'umuntu w'umupasitoro nari nzi kera ko abapasitoro banavugisha ukuri yageze mu nama tumuperezante ibibazo uko bimeze twari twabiteguye neza pe turabimutegura turabimuhereza mu gisubizo yaratubwiye ndabyibuka neza ngo iriya sima mubona ngo inyanyagira ngo inyinyuba hejuru yaba yacitse ngo yaje muri rya vumbi ngo ikagwa ku mazu no ku yindi myaka ngo ariko ngo buriya ngo ni nziza ngo irimo ifumbire ngo ishobora kweza imyaka ngo kandi abantu benshi ngo barabyishimira uko imyaka yabo ngo baturiye hano ngo yera neza ngo ibwo ku nzu yo ngo ntakishobora kuyitwara ngo murabona ko ngo twarumiwe nabo twatuzi uko abapasitoro bajya babeshya nuko ibisobanuro rero yaduhaye ntibyatunyuze icyo gihe byahise binahura nuko manda yacu isa naho irangiye ubabonye ubumekero nimba zumva iki kiganiro nzi ko ari hanze y'uruganda rwa Femerwa azajya kwihana ku bandi bapasitoro ko ibyo yavuze yarabeshye bo ibyo tukiri aho rero zimwe mu ngaruka zikomeye zituruka nk'uko natangiye mbivuga mu ntangiriro navuze ko mu Bugarama ikibazo cyabaga ari icya malariya idashira nicyo urebye nicyo kibazo gikomeye cyari muri ako karere ka Bugarama ariko twinjiye noneho ku ruganda rwa Femerwa muri rusange nabivitanye mbivuga amajyambere ni meza ntawuteyakunda mu nyuma y'uwo nguwo ministre nawe ushinzwe iby'inganda yigeze aza mu Bugarama aganira n'abaturage ajya no kureba amazi yishe baramubwira ntacyo yabikozeho ministre ahubwo igisubizo yatanze uwo mu ministre nawe yaje kuvaho iyo bari kuri ziriya ntebe wagira ngo nabo bajya barwara cya kirwara FPR yarabateje yaravuze ngo abaturage nibo baje begera Femerwa ntabwo Femerwa ariyo yagiye yegera abaturage ngo Femerwa ntiyigeze ikura ahubwo abaturage nibo baje kubaka uruhande rwa Femerwa nicyo gisubizo yatanze nta kindi yavuze muri ino minsi rero hakaba hariho mu minsi yashize hariho gahunda y'uko Femerwa nyuma yo uko abaturage bakomeje gutaka kuvuga hirya no hino yariyemeje yuko ngo yabara ikegisipropuriya cyangwa ikishyura abaturage batuye muri metero 500 uvuye ku ruganda ibintu bijyanye na expropriation nabyo mperutse kubikoraho ikiganiro mu minsi yashize n'uburyo zikurwa na ruswa ibamo bavuze ko bemeje nyine izo metero 500 bohereza abantu baraza barabara muri izo metero 500 hari inzu babaze ariko mu by'ukuri hari ibibazo hose ntibahageze aho babaze rero nabwo nyine barabaze baragenda ntawe bavuganye murabizi iyo bari kubara ibintu byo kwishyura abantu ntawe bavugana ahubwo icyo baba bashaka ni uwo bavugana nabo babwira ati nshakira 40,000 cyangwa se nyine sheke amafaranga nazo nzayaguhereza ikibazo rero gisigaye abantu bari kwibaza muri kino gihe baturiye ngabo babariwe ni ukuvuga bati ibyo barabijyanye bajya kubibara wenda niba barabazaza batubwira ibyo babaza ariko ikibazo ni cya kindi ni uko amakuru ari guhishwa avuga ko ngo leta ngo iri gutegura aho izabubakira ngo izajya kubatuza uko iyo ufite isi iyo leta izi nzu Bugarama ashaka guturamo uko isa Bugarama nimba yikundira etaje uzamujyana muri mu nzu itari etaje Bugarama nimba yikundira gutura ku Gisenyi cyangwa yari afite gahunda zo kujya kwimuka kwiturirayo uzamujyanayo niba ufite ibyumba bibiri bitatu byawe wubaka ushaka kunshyiramo nkaba nkunda inzu y'ibyumba bitanu ibyo ni ukuvuga ngo muri bwaryahonyurwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngaruke kuri bimwe bijyanye na no kwimura abantu ku nyungu rusange nimba bimuye abantu ishyira umuntu amafaranga yiwe abe menshi abe make nibura burane ko ari make ariko agiha uburenganzira bwo kuyakoresha icyo ashatse nshobora kuba mu gihe wambariraga nari mfite abana batandatu cyangwa umunani nari nkeneye inzu nini kuyaba abana babarimo abana tukaba tutakibana mbana n'umugore twenyine ntavuga ni ngiye nakwiyubakira akazu gatoya cyangwa ndashaka kwigira mu giturage niyubakira inzu ntuyeza kuki ushaka kuntegeka wumva icyo ni igitugu efuperi ke gushyiraho abanyarwanda igitugu gikabije kugeza ku rwego rw'ahuza umutungo itegeko inshinga rirabivuga umutungo ni propriyete y'umuntu ugomba gukinisha uwo naje noneho urawufashe untegetse aho ngomba kujya kuba urantegeka n'uburyo ngomba kubaho kuki untegeka uko ngomba kubaho naho ngomba kuba uri kwica uburenganzira bwanjye iki ni ikintu kibi abaturage bagomba kubyumva akaba nacyo baheraho bemeza ko FPR ari ruvumwa aho rero tukiri aho ngaho ni uko ibyo byarabazwe wenda reka dutegereze mu minsi itaha nzi ko nzagaruka hano kwira ditahuka ndi kubwira abanyarwanda yuko baje kubabwira ko hari aho bagiye kububakira inzu amafaranga yabo bakayarya bakagenda bakabubakira nka bimwe bubakiye abantu b'iyo za Kigali tujya twumva aho rero reka nsa n'uha agaritse gatoya singe kure kugira ngo nganishe ku musozo nana ku musozo rero nabivuze nti amajyambere ni meza pe ntawutayakunda twese turayakunda dukeneye amajyambere kugira ngo dutere imbere kandi tubeho neza ariko se hari ingaruka zagiye zituruka nk'uko navuze ku mutwe w'ikiganiro kuri rura ruganda izo ngaruka navuze ni ibyo bijyanye n'uburwayi nk'uko uburwayi iyangirika ry'ibidukikije no kwimwa no guhunyura uburenganzira bwa muntu iyi ngaruka ya mbere rero reka natangiye muri introduction cyangwa mu iriburiro mvuga ko abantu batangiye bakora akazi hariya nari ndi mu nari mutoya ariko na bene wacu bakoraga bana baturanye bavuze ko batangiye bakorera amafaranga 72 mvuga ku 94 bahembwaga neza pe bagura n'amapikipiki ayo bari baratangiriyeho muri za 81 narimwe ko niho batangiye gucukura abadukurikiye babyumve iyo abaga hari iminsi mikuru mu Bushinwa muri rami imyaka ya za 80 abashinwa bamanikaga igipantambara cy'umweru kwizamu ryo hepfo abantu bo mu Bugarama barahazi iyo bakimanikaga uwo munsi ba berekanaga sinema abashinwa bazanaga projecteur bakayitereka mu modoka hejuru ikamurika ku gitambara nibwo bwa mbere nabonye sinema umuntu wo mu sinema purito umuntu wo mu Bugarama wese yumvaga igitambara babikwizaga hose tukajya turi abana bakuru bacu badutwaye bakazuya umaze iminsi nsuzugura ntabwo nzajyana nawe sinema yaba purito sinema yaba yabaye bamanitse igitambara bashyizeho n'amatara atukura hari iminsi mikuru mu Bushinwa bakuru bacu bakabakurikira tukagenda tukayireba guhera nka saa 12 uko bategeraga uko bwira kugira ngo icyuma kibone uburyo kimurika ku mwenda w'umweru sinema bakayerekana nk'amasaha abiri abantu bagataha bishimye rwose bakerekana abantu bagakina karate bagakina ibiki byinshi abantu bakanishima bakanezerwa nibwo bwa mbere nabonye sinema nayibonye muri 82 icyo gihe najyanye na bakuru banjye ubundi bajyaga bagenda nari mutoya bakanga ko banjyana bo icyo ni ikintu mvuga wenda ni nk'ibintu bishyashya bagendaga batuzanira noneho rero nari mvuze nti kugera muri 94 abantu nibura bari bafite ubuzima umuntu ashobora gukora abaturage batuye turiye hariya marigire bo tutitaye kuri ibyo bibazo byagiye biba bihari ibyo by'ivumbi ibyo by'amazi n'iki n'iby'akarengane ariko nibura nabivuze nti hari abantu benshi mu kibaya cya Bugarama bakoraga muri rizikitire muri kave kivu no muri simerwa hari n'abahinga umuceri bakeza kandi bafite uburenganzira bwabo abantu babayeho neza ari abakire kandi bateganya bafite n'umutima rwose ukeye uyu munsi wa none rero inyuma aka gatsiko kaje kureba agasaka inyuma yuko navuze natangaje kuri iriya bitahuka iyo abanyarwanda nyuma yuko mvuze uburyo bakenesheje abaturage bahinga umuceri nabwo bakenesheje abantu bakoraga mu ruganda rwa simerwa muti byagenze gute icyo nicyo nshaka kuvuga nacyo nsoherezaho mu ruganda rwa simerwa nyuma ya za 94 inkotanyi zabonye ko ngo ariho hari amafaranga menshi ko bavugaga ko burarirwa na simerwa arizo ngo inganda zikomeye mu gihugu kandi nabyo baravuga rero ngo bashyize ngo bageje ku ruhande ntibabyitaho navuze ko muri simerwa leta y'Ubushinwa yari ifitemo imigabane na leta y'u Rwanda bafite n'uburyo bagabanya imyanya y'ubuyobozi ubwo rero icyakozwe ni iki icyakozwe ni uko bakoze ku buryo leta y'Ubushinwa amasezerano yari yagiranye na leta y'u Rwanda yari amaze kurangira leta y'Ubushinwa barayishyizezerera navuze ku ntangiriro ko directeur general w'Uruganda yabaga ari umushinwa ubundirije ari umunyarwanda no ku yindi myanya bagendaga bayisimbura naho gutyo ariko uwitwa administratif we directeur administratif yabaga ari umunyarwanda aho niho mvuga habiri reka sinkinde ku bindi byose noneho amasezerano bagiranye u Rwanda n'Ubushinwa aba inkotanyi zaje kuvuga ngo zirayahagaritse abashinwa bakuramo ibintu bahabwa ibyabo baragenda bavamo noneho uruganda rusigarana na leta y'u Rwanda leta y'u Rwanda rero yaje gukorana n'ikindi kintu cyitwa rige cyangwa nimba cyitwa ngo Rwanda Investment Group cyari kihagarariwe na Rujugiro abaganira na Rujugiro muzabimubaze rwose azabibabwira niwe wari perezida wa rige nigeze namubona no kuri simerwa icyo gihe nari mpari yaje naje n'indege pe ariko kubona bagenzi be nk'abangahe icyo nacyo cyarakoze sinakurikiranye nta makuru mfite atosheje ajyanye n'ibya rige rige nayo yaje kuva mu bya bibazo bya Kagame na Rujugiro baragiye bari bamenya bari banamukuyeho sinibuka neza azamubaze azamuhereza amakuru nashaka kumenya amakuru y'ibyo byo kuri simerwa ashobora kubaza Rujugiro azabimubwira bo ibyo byaje kubaho Rujugiro bavuyemo noneho baza kugurisha ya migabane bayigurisha n'andi bayishyira ku isoko bayigurisha na sosiyete yo muri Afurika y'Epfo sosiyete yo muri Afurika y'Epfo rero niyo yaje ifata uruganda nka kumwe abashinwa byari bimeze n'ubundi abari kubigenda bahageze noneho bakora agashya niho nashakaga kuvuga yuko bakenesheje abaturage batuye muri kariya karere nk'uko bagize abahinga umuceri ikintu cya mbere bakoze baravuze bati nta muzamu dushaka turazana kampani yo kurinda uruganda abantu bubatse uruganda bacukuye imyobo guhera mu mwaka wa za 80 bamaze nk'imyaka n'imyaka barara bakanduye ngo bashaka abantu professionnel bagenda bazana y'amakampani ya FPR yandi y'abazamu dore ko ntabyo badakora bacuruza n'urusenda bahafasha abazamu bose barabirukana bahita bazana kampani kuri zamu nibuka izina ryayo neza nimba izina sinibuka neza ntiriri hafi ubwo rero abazamu bahari ni aba kampani ngo bashaka ngo bazamu bakoze mu professionnel ibintu nk'ibyo abantu baravuga bati wenda n'ibyo ntacyo bitwaye ndavuga muri iyi myaka yo kuzamura muri 2015-16 kugera muri 2020 baba barazamutse bati n'abandi bakozi turashaka kubagabanya bagiye ku bakozi bose baragabanije navuze muri abakozi 600 bagiye baragabanije bagenda bagiye ubwa mbere barabanje bajya kuza bagenda bazana umukozi umwe umwe uvuye ahantu bavuye ahantu abantu batazi abakozi bakirukanga bakarenganya abakozi bakirukanga bakajya muri sestrari bari bahagariye sendika y'abakozi bakajya muri za sestrari bakavuga wapi abo bagiye birukanira ubusa bari bafite umuperezida active gukora wo muri sendika y'abakozi basemerwa bavugiraga nyuma za no kwitaba Imana abakozi basigara badafite ubavugira abari bafite hari bari bafite ubwoba bo byaje kugeraho baza kubona noneho baza guhagarika abakozi hafi ya bose mu ruganda babasimbuza abakozi bacyaka bakagukuraho bagasimbuza umushya wo kuraho basimbuza umushya uyu munsi wa none ndi kuvuga ndi gutanga iki kiganiro ucyumva ibyo mvuga ntabwo nagukabya mvuga nge ndavuga ibiriho mu ruganda rwasimerwa mu bantu baruyoboraga b'abakozi bakuru hari hasigayemo umugabo umwe nawe numvise ko iminsi ishize ashobora kuba yarasezeye abandi bose babakuyemo mu bakozi bato bari basanzwemo b'abatekinisiye mu nganda n'ahandi bose bavuyemo noneho rero nicyo nageraga aho nganishe mvuga uburyo mu kiganiro ushize navuze uburyo bakinishije abaturage bahiga umuceri ibaze ahantu mu bakozi 600 abantu bavuka hariya muri kiriya kibaya hakoragamo abantu mu kibaya cya Bugarama hirya Nyakabuye uzamura no muri ya misozi ikikije hejuru y'ikibaya hari n'abandi bavuye ahandi ariko baje guturuka ngaho muri abo bantu bose bakoragamo mbere ya 94 barabirukanye n'abaje n'inyuma ya 94 harimo abantu bashyira uruganda ntiwamenye ko rwigeze rukorwamo n'umuntu n'umwe ibyo mvuga ubuguruza azabyandike kirera dutahuka ayibwire ko hari abakozi azi bakora muri sinema bakoragamo mbere y'intambara ntitwibagize ko hari ushobora kuzambwira ngo bageze ku myaka ya pansiyo oya hari n'abandi bagiyemo nyuma y'intambara bari bakiri bato bose barasezerewe ibyo mvuga mbifite ibimenyetso n'ahantu nzi mfite n'amakuru yuzuye abo rero bamaze ibibaze namwe abakurikiranye iradiyo gufata abantu barenga 400-500-600 ukabasezerera muri shomaje wibaza ubuzima bazabaho abo rero nibusanga uyu munsi wa none benshi bari bagiye babona n'udufaranga bakayakugura mu gishanga igishanga cyo FPR yahise gitwara ku ikubitiro aho baba baragendesheje bikubise no mu ruganda baba barabasohoye ati mugende ibaza umuntu ibyo navugaga wa yise uruhare mu gucukura imyobo akagira ati baramwirukanye muri 94 ndabyibuka kwihunga abantu barahunze hari abayobozi bamwe bahasigaye bongera kuvuga ati reka dufate umutekano w'uruganda bafata abantu bo gucunga umutekano w'uruganda kugeza igihe abashinwa baziye leta imaze kujyaho batangiza uruganda abo bantu baritanga n'ubu butwari bagize bamwe baze ko n'ibintu bisahurwa babirwanaho abo bose baraje barabirukana ntacyo bavuze rero nyamumva ngo bajya bohereza amafaranga muri FDR niko ibyo bizara byo muri FPR bivuga ibyo rero mu by'ukuri bikaba bigaragaza yuko n'ugukenesha abaturage ku buryo bw'ubwende n'ugushaka gukenesha abaturage ngo bapfe bishwe n'inzara kandi mu by'ukuri ari abaturage bagombye kuba bashimirwa nk'abantu bakoze imirimo ikomeye daboro batangiranye n'uruganda cyangwa se barinze uruganda cyangwa se bitangiye gukora leta ukaza ukamuhagarika nta mpamvu warangiza ukaza ukamusimbuza undi uwamusimbuje wamumusimbuje kubera iki kudashingira ko wenda yaragiye mu ishuri muvuge ngo ni amashuri atujuje n'imyaka yari ahakoze noneho ukamusimbuza ukamukuraho ukazana undi ikindi cya kabiri aho ngaho ni uburyo bakenesheje abakozi bakoraga muri simerwa ku baturage baturiye uruganda rwa simerwa hari ikibazo gikomeye cy'indwara z'ibyorezo uyu munsi byugarije abaturage batuye muri kara karere izo ndwara navuga ni izihe uvugana n'abantu bahatuye cyangwa ndahavuka amakuru yawe ndayazi indwara zigaragara hariya uyu munsi wa none hari indwara zikomeye zikunze kugaragara noneho kubera imyaka myinshi bamaze bahumekura nk'uko bisima hari indwara zimaze kuhagaragara zikomeye nk'indwara zo mu myanya w'ubuhumekero harimo za asima ni indwara zitesheje uvugana n'abaganga bari mu Rwanda ku ivuriro iryo ariyo ryose cyangwa ku bantu bari kwisimerwa bazababaze bazamubwira hari indwara cyane cyane abantu bakoze ku kazi ko guterura isima n'abakoze mu ruganda imbere abo bo ni bafite ibibazo noneho ukongeraho abahaturiye nabo bitewe n'umubiri w'umuntu uko utagira urubudahanga rw'umubiri w'umuntu niko navuga cyangwa intege z'umubiri w'umuntu abantu benshi barwaye indwara z'umunyanya w'ubumekero harimo za asima ku buryo umuntu ashobora gukorora amaraso icyo ni ikibazo kandi ikibazo cyatewe nande cyatewe na leta idashobora kwita no ku baturage uruganda rwa simerwa aho ruri rwagumije kuba nabivuze mbere y'intambara ko bemetaga mu kirere na nibura na televiziyo abantu bagashobora kwirebera amashene uruganda rwagumi inganda nyinshi turazizi zibaho zijya zigira gutya zikendamuniza abaturage baturiye zikavuga ati wenda twebwe dufite dispensaire amafaranga yo kubafasha ntitwabona amafaranga yo gufasha buri muturage ariko buri muturage urwaye uva hano muri iyi segiteri cyangwa muri iseriri n'iyi kuza kwa muganga kwivuza ku ivuriro ryacu n'idispensaire dutanga imiti y'ibanze ubutse ntiyabikore icyo ni ikibazo uvuze z'urwo ruganda rwa rumariye icyo abaturage nimba rutumva rukeneye abakozi kandi rukeneye n'ubufasha abo baturage n'iyo maboko yarwo ubwo ruganda se ruzabaho gute ruzakora icyo abaturage nibamara gupfa bagashira muri izo ndwara rero nari mvuze indwara yo indwara zo mu bihaha cyangwa zo mu myanya y'ubuhumekero noneho indwara ikomeye yiganje muri kara karere muri ino minsi ibyo ndi kuvuga rwose pe ndabizi mfite n'ingero nuko amazina ntayavuga hari indwara ya kanseri sinigeze numva indwara ya kanseri iwacu ariko buda muri kino gihe kanseri diyabete hiperitansiyo nanari n'indwara zo mu bihaha cyane izo ndi bugarukeho izo ndi bushimangire ndashimangira ku ndwara ya kanseri n'ibihaha diyabete yo na hiperitansiyo nubwo ntizi ikiganga n'ibindi bindi leta y'agatsiko abaturage bayo babeshejweho cyangwa abavandimwe bacu babeshejweho n'ubwoba umuntu yakwambuye igisanga cyawe akakwirukana no ku kazi aho wari wabereye umugabo kahabera imbwa kugira ngo urware hiperitansiyo biroroshye hiperitansiyo ihita yizana kuko ni ibibazo iyo ni indwara yumvikana bitewe n'ubuzima abaturage b'u Rwanda babayeho ubushize nahoze ndeba nigeze nabikoraho ikiganiro raporo yari yakozwe sinzi n'urwego rwa FPR ruvuga ko ngo abanyarwanda 20% bafite indwara zo mu mutwe abanyarwanda babura gute gusara bayobowe sinabyita gisirikare bayobowe n'abasazi umuturage nta mahwema afite umuturage nta burenganzira afite haba kubye nta burenganzira afite kubyo agomba kuri leta afite uburenganzira bwo kubaho baramushima utaragira ati umuturage yazabura gusara gute ejo bundi nahoze ndeba urubanza ndatangara haratwiza ari kuvuga mu rukiko birababaje umuntu wacitse ku icumu rya jenoside njye uri kubivuga ibi jenoside yabaye ndi mu Rwanda mu bantu nubaha ba mbere nubaha umuntu wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi umuntu yagize ibyago yagombye kurengerwa na leta ikamufasha ikamubungabunga kugira ngo ashobore kwiyumvamo ashobore kugira umutekano yiyumvemo ko ari umuntu ko atazongera kwica umuntu wacitse ku icumu siri bupure baramufata mu rukiko bamwimye imiti ya diyabete uyacitse ku icumu uwo si ari uwamukereye uwakereye wacitse ku icumu n'uwamwimye imiti ya diyabete uwishe wakoze jenoside ikomeye nini ibyo ni ibintu abantu bagomba kwitondera bakumva ko wibeshya ngo waje gukiza abanyarwanda ahubwo waje kubica cyase ntabwo yagombye kuba ajya mu rukiko ngo avuge ngo bamwimye imiti ya diyabete ntabwo yagombye kuba ajya mu rukiko avuge ngo bamuhaye ibiryo bigazi bishobora kuba birimo n'uburuzi jenoside irutiyo ni iyihe umuntu wacitse ku icumu njye ndamwubaha mbivuge sindi kwivugira kubera ndi mu biganiro ndi muri radiyo hari abazavuga ngo bari gukora politiki na politiki nkora nta myanya ndi gusaba ndi kuvugira abaturage ndi gusaba uburenganzira bw'umuntu ntabwo umuntu waraye mu kigunda amajoro 40 ingahe agahura n'ibyago yagira imana akarokoka ukavuga none uyu munsi wa none ngo arwaye diyabete wamwimye imiti ibyo bivuga icyo bireta imana icyo abaturage reka soreza ahangaha ndumva no kuvuga ibya karasirama ndumva n'amarira yako reka soreza ahangaha nagiraga ngo muri rusange nk'uko nari maze kubisobanurira abanyarwanda badukurikiye bajye bumva ko ibi tuvuga birababaje kugira ngo abanyarwanda badukurikiye yuko mu byo navugaga cyangwa mu kiganiro cyanjye natangaga ku bijyanye n'uburyo abaturage bahuye n'ibibazo mu karere hari ahigiriye uruganda rwa simerwa nuko mu by'ukuri abaturage bafatwa akazi kabo bagakurwamo mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ntaho baregera abaturage bahegereye hari indwara zabadukiriye z'ibyorezo navuze ko mu ntangiriro ubugarama mbere y'uko simerwa ibaho indwara yahabaga yatindaga yari malariya ubu wenda byarakemutse rero byaragabanutse uretse ko raporo z'agatsiko nabwo tuzizi banki mondiyali ubushize yaravuze ati muhatubeshye iminsi myinshi mukatubwira imibare itari yo iyi nayo nubwo navuze ngo abarwayi ni bake ushobora gusanga baragiyeho barababwira ati mujye muvura umuntu malariya ariko ntimwerekane imibare nabyo birashoboka nkabyumva gutyo raporo ntabwo nabihagazeho ngo mvuge ngo naba bavuwe icyo ndashaka kuvuga rero ni uko nyine abantu bakeneshejwe mu mpande zose yaba bahinga umuceri abakora muri simezwa bakeneshejwe mwabyumvishe abankurikiranye ibindi nuko haje nyine indwara zituruka kuri ibyo byangiriza ikirere biva muri simerwa harimo iyo sima cyangwa umwuka mukungu wa simuzera mu kirere hakaba hari indwara ziyiganje z'ibihaha kanseri diyabete na hipertension iturutse uko abaturage bahuzwa ku nkeke bon numva muri rusange rero ibyo nari nateguye kuvuga ku bijyanye n'uruganda rwa simerwa ari ibyo ngibyo ariko nagira leta y'agatsiko yuko igomba kumva ko igihugu atari icyabo igihugu n'Imana yakiremye ni icy'abanyarwanda ntabwo ari icya FPR bo bwana Kabagema numva n'abangabikira aho ngaho hari ikibazo bambaza cyangwa mumbaza nagisubiza ubundi ndumva navuze ku byakarabirabiri
urakoze cyane Jean Bosco Ngarama urakoze cyane rwose turagushimiye ibintu byose ubivuye muzi uvuze neza ndizera ko abanyarwanda badukurikiye bari mu karere ka Bugarama n'abandi bose bari mu Rwanda bakunda gukurikira radio itahuka barumva neza ko wakoze akazi kandi wakoreye abo bavandimwe bawe bo mu Bugarama dukeneye ko n'abandi banyarwanda bose bazi ibibazo nk'ibi ngibi bibangamiye abantu ubizi neza ari ibibazo byo mu karere k'iwanyu ukaba warabihagazeho neza ubizi ushobora nawe kwandika wenda tukabisoma wenda niyo utavuga izina ariko ugatabariza abantu kubera ko ni abantu babereye kufasha abandi urumva kandi urumva ko iyo abantu ari abanyantege nkeya babakeneye umuntu arahirengeye nka buriya Ngarama arahirengeye abagiriye neza abantu b'iwabo ariko ntabwo ari bo bonyine abagiriye neza abanyarwanda bose batabasha kwivugira biriya rero nibyo tuba dukeneye n'abanyarwanda bagomye abandi banyarwanda bose bagomye kukureberaho bakajya bamenya gufasha kuvugira abadafite kivugira urakoze cyane Jean Bosco Ngarama urakoze cyane kubera ikiganiro kiza uduhaye turagushimye cyane kandi abanyarwanda badukurikiye bakurikira radio itahuka baragushima kandi bazana gushima niba mara kumva ikiganiro cyawe ubwo rero naho ubutaha icyo utubikiye ikindi kiganiro wabitubwiye nyine ubwo dushonje duhishiwe ubwo naho ubutaha urakoze cyane reka dukomeze rero ku ngingo yacu ya kabiri ku ngingo yacu ya kabiri turareba intabaza y'amashyaka y'impuza amashyaka P4 Inkingi Amahoro People Congress PES imbera kuri na RNC ihuriro nyarwanda iyo nkuruza yabo bayikoze kubera mu Rwanda hagiye kubera inama ya Commonwealth ku itariki ya 26/26/2022 bakaba banditse rero banditse ibintu bikomeye cyane ku byerekeye ihonyerwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bakaba ari inkuru bageneye igihugu cy'Ubwongereza nabonye no kuri urwo rupapuro rwa birote rwasohotse hari iyo mpuruza hariho ifoto ya Boris Johnson niye gikomangoma Charles bavuga ko bazajya mu Rwanda muri iriya nama ya Togam iyi mpuza amashyaka rero ya P4 cyangwa se P4 nko mushaka kwivuga ya FDW Inkingi RNC Amahoro People Congress na PES imbera kuri baranenga cyane ko iriya nama barabaza ampe turebye barabaza Boris Johnson n'uriya n'ikiriya gikomangoma Charles n'abandi bose ba n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Commonwealth bakibaza bati eske iriya nama igiye kubera mu Rwanda ku itariki ya 26/26 yagombye ni timing ni gihe cyagombye kuberayo ese ahubwo hari ahantu giye kubera niho yagombye kubera ko urabona u Rwanda umwe ruri mu ntambara rwateye igihugu cya Congo binyujije muri M23 urumva ko i timing ntabwo ariyo kujya ngo inama ya Togamu igiye kubera ahantu igihugu cyateye ikindi cyashoje intambara ku kindi ntabwo aribyo ikindi baravuga bati hari ahantu inama igiye kubera mu Rwanda ni igihugu kitubahiriza nabusa uburenganzira bwa muntu cyangwa se kitubahiriza igipimo standards z'uburenganzira bwa muntu biranga umuryango wa Commonwealth ko baravuga bati umuryango wa Commonwealth urangwa na n'ibintu wenda tuvuge amajyambere kandi mbishaka hanga ko babyanditse donc imiyoborere myiza igihugu kigendera ku mategeko donc no na urubuga rwa politiki rufunguye ibintu nk'ibyo ngibyo kwa donc imiyoborere myiza kubona igihugu kigendera ku mategeko kubaha uburenganzira bwa muntu ibyo ni ibintu biranga biriya bihugu bya Commonwealth muri uriya muryango ni inkingi zikomeye z'umuryango wa Commonwealth kandi bavuga ko dongora ku Rwanda rutubahiriza na busa ibyo bintu biranga byibanze biranga umuryango wa Commonwealth mu byerekeye uburenganzira bwa muntu bakavuga ko ntabwo ari inama yagombye kubera ubundi ikindi bavuga ko u Rwanda rwinjira muri 2009 rwinjira mu muryango wa Commonwealth ubundi rwarufite ibibazo bikomeye bitwanitse no kubiganiraho abantu benshi barwanyije yuko u Rwanda rwakwinjira muri uyu muryango wa Commonwealth rwakwinjizwamo ndetse n'ibihugu bimwe n'abantu bamwe na bamwe bakomeye mu muryango wa Commonwealth barabirwanije baravuga bati u Rwanda ntakigenda ntabwo bubaha uburenganzira bwa muntu bahonye uburenganzira bwa muntu ntabwo bashobora kwinjira muri uyu muryango ariko abashyigikiye ko u Rwanda rwinjiramo bavuga ngo ruzagendera ngo rwinjire ngo rwigire ku bindi bihugu bati rwigire ku bindi bihugu rwige ku bindi bihugu mu muryango wa Commonwealth byubahiriza uburenganzira bwa muntu duhigire uko urubuga rwa politiki rufungurwa muri ibyo bihugu ukuntu amatora akorwa mbega buhoro rugendere ku bipimo by'uburenganzira bwa muntu biranga ibindi bihugu byo mu muryango wa Commonwealth ariko bakavuga bati iyi mpuzamashyaka igizwe na RNC, FDU, Rwanda People Congress, Amahoro People Congress na PC Imberakuri bakavuga bati kuva muri 2009 kugeza uyu munota ahubwo ibintu byarushije kuba bibi urebye uko uburenganzira bwa muntu bwari bumeze muri 2009 nuko bumeze ubu ngubu mu Rwanda byarushije kuba bibi kandi turi bubirebe mu kanya nitwinjira wenda mu kibazo cy'ukuntu u Rwanda ruri rufite abanyururu benshi ko nacyo ni ikibazo nabonye bandikaho uyu munsi umubare w'abanyuru uragenda uzamuka imfungwa mu Rwanda uragenda uzamuka cyane mu buryo buteye ubwoba ariko rero ibyo turabwira ko mu kanya nuko urumva ko barabaza ikibazo gikomeye cyane no bakavuga bati bakaba barasaba ibyo iyo mpuzamashyaka ya P4 igizwe na Amahoro People Congress PS Imberakuri RNC na FDU inkingi baravuga bati mukore uko mushoboye kose mwotse igitutu u Rwanda rwotse igitutu rwubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi rurekure abantu rufunze abantu bafungiye ibya politike bafungiye ubusa mu Rwanda bose barekure nta yandi mananiza hari abafungiwe kubera ko bagiye mu mashyaka ya politike urubuga rufunze amashyaka yabo ntiyemewe barabafunga ikindi hari abafungiwe ko bavuze ibitekerezo byabo kuri za YouTube cyane cyane bari baba YouTubers turavuga amazina mu kanya hari abafungiwe kubera ko hari abasizi nako ari abantu b'abahanzi banenga bashobora kunenga u Rwanda mu bisigo cyangwa mu ndirimbo barabafunga bamwe barafungwa abandi baritwa hari ababuri ibirengero bari mu mashyaka ya politike baburi ibirengero abandi barishwe abo bose baravuga bati imuza amashyaka yagizwe na FDU Amahoro People Congress RNC na PS Imberakuri baravuga bati harimo abafunzwe ariko abafunzwe wenda hari n'ababuri ibirengero ariko wenda umuntu ashobora kongera gushakira akababona harimo wenda bishwe tugakeka ko baburi ibirengero ariko wenda baranishwe ariko baravuga bati abakiriho bari mu maprizo abo bo umuntu ashobora kubakiza umuntu ashobora kugira icyo akora akarokora ubuzima bwabo harimo abishwe udashobora kugarura ariko nibura abafunzwe bagihumeka bataravanwa mu mwuka abo ngabo uriya muryango wa Commonwealth wagombye gukora igitutu kuri Leta y'u Rwanda ikabafungura bakarokoka bo muri abo bantu rero bavuga muri abo bantu bavugwa mu impuzamashyaka ya P4 irimo gutabariza umuntu yavuga abakurikira harimo abanyapolitiki barimo Paul Rusesabagina harimo Dr. Kayumba Christopher harimo Deo Mushahidi na Dr. Theoneste Nitegeka hari abanyamakuru n'abakoraga ibiganiro kuri za YouTube harimo bagizwe na Aimable Karasira Idamange Yvonne Rashid Hakuzimana Cyuma Hassan Dieudonne na Theoneste Nsengimana hari abasirikare bazi ibitekerezo byabo hari witwa retired General Frank Rusagara hari Colonel Tom Byabagamba hari na Lieutenant Joel Mutabazi hari n'abandi banyapolitike igrupu y'abanyapolitike bandi n'abanenga leta baburi birengero abarenga leta kubera ibitekerezo byabo bisanzwe kubera ubuhanzi bwabo baravugamo Cassien Ntamuhanga waburi birengera mu kwezi kwa 5/2021 bakavugamo Innocent Bahati wavugi waburi birengera muri 2/2021 bakavugamo Theoneste twagira imana waburi birengera mu kwezi kwa 10/2018 bakavugamo Irimine Iragena waburi birengera muri 2016 bakavugamo Eugene Ndereyimana waburi birengera muri 2007 no muri kwezi kwa 7/2019 bakavugamo na Vena Abayisenga waburi birengera mu kwezi kwa 6/2019 angaha rero murumva ko ari ikibazo gikomeye ikindi bavuga nuko abishwe nka bari aba bakirito mihigo abo ngabo baravuga bati hagombye kubaho ankiti zigenga itohoza abantu tohoza rigizwe n'abantu bigenga noneho bagatohoza bakareba ikishe abo bantu urupfu rw'abo bantu nka bari abakizito n'abandi bazize ibitekerezo byabo urumva rero ko ni ntabaza yatanzwe na Amahoro People Congress PS imbera kuri RNC na FDU inkingi bagize impuza mashaka ya PFIA batabariza bari abantu bafungiwe mu Rwanda barimo kategori nyinshi cyane ariko bumva ko benshi babuze kandi bagasaba yuko abishwe hakorwa nk'iki kureba icyabishe ikindi bagasaba ko urubuga rwa politiki rwafunguka abantu bakidegembya abantu bakisanzura ta ikareka guhonyura uburenganzira bwa muntu nibyo ngibyo basaba ibihugu byose bya Commonwealth nkabanyeka ko iyi ntabaza izagera ku bihugu byose kuri 54 bya Commonwealth n'ibindi bihugu byinshi cyane n'ibinyamakuru n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ku isi ibi ngibi bizagera ahantu henshi cyane nizera ko abazajya muri iyo nama ya CHOGM bya bihugu bigize umuryango wa Commonwealth bizagera mu Rwanda bazi neza aho bicaye ahariho bazi icyo bicaye icyo bicariye icyo aricyo bazi ko bicaye ahantu abantu bafungiwe ubusa bafungiwe ibitekerezo byabo bafungiwe bafunzwe kubera amashyaka barimo abantu bafunzwe nabi bafunzwe mu buryo butoroshye bafunzwe nabi cyane abantu barenga n'abantu bamburwa ijyabo donc u Rwanda bagiye kurumenya mu by'ukuri bazagenda baruzi kandi iyi ni ntabaza nyine yatanzwe na P4 ndumva narekera hanga ikindi kintu umuntu yavuga nuko muri iyi bulletin ya P4 baranavuga ko bagarutse ku kibazo cya M23 yashoje intambara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibifashijwemo donc M23 ibifashijwemo na Repubulika y'u Rwanda ikindi bavuga nuko bavuga cya kibazo cy'abimukira bagiye koherezwa mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga kandi boherezwa mu gihugu nk'iki ngiki cy'u Rwanda gikabije kiri ku isonga ku isi mu guhonyora uburenganzira bwa muntu ahangaha rero umuntu atarahaenga navuga ko hari inkuru nanone yasohotse mu kanya mu gihe ko bavuga ko mu Rwanda hari ubucucike mu maprizo buteye ubwoba ko u Rwanda rufunze ngire ngo bavuze ko bafunze abantu 11,500 ngire ngo cyangwa 11,300 mu Rwanda hari abantu 11,300 bafunzwe by'agateganyo batigeze bakatirwa bafunzwe by'agateganyo ni ibintu biteye ubwoba urumva ko iki kiracyo kirajyana n'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ahantu habera ibintu bidasanzwe aho abantu 11,300 bafunzwe mu buryo bw'agateganyo kandi bakanavuga ko mu Rwanda amaprizo acucitse cyane kuko barerekana ibibare donc bavuga ko amaprizo acucitse cyane akenshi bikabiterwa nuko ngo umuntu wese ufashwe n'akantu k'ubusabusa buri wese bahita bohereza muri prizo kandi iyo umuntu ubundi umuntu utaraba umunyacyaha utarahamwa n'icyaha abaki bavuga ko ari umwere ariko mu Rwanda ariko bimeze baragenda bakarundamo ni naho nyine nezo mpamvu bona ari abantu bageze hafi ku 12,000 bafunzwe by'agateganyo batarakatirwa aho umbara ko ni ikibazo kitoroshye ikindi umuntu yavuga nuko kandi ndebe iyo nkuru reka nyishake iyi ngo hari 211,800 by'abantu bafunzwe by'agateganyo intandaro y'ubucucike muri za gereza. Ahangaha rero baharantu batanze imibarite ubwoba n'ahantu bavuze ngo urebye gereza ku yindi ngo ubucucike buri hejuru cyane ngo ni muri ya Muhanga harimo 238% ku ijana. Ubwo nubwo ko ahantu agombye gufungirwa abantu ijana hafungirwa abantu 238%. Muri Gitumbi ahantu hagombye gufungirwa abantu ijana hafungirwa abantu 161 hafi 162. Muri Prison Rwamagana ahantu hagombye gufungirwa abantu ijana hafungirwa abantu 151. Muri Rusizi ahantu hagombye gufungirwa abantu ijana hafungirwa abantu 144. Ihuye ahantu hagombye gufungirwa abantu ijana hafungirwa abantu 138. Umva hari ubucucike buteye ubwoba. Musanze ni 138 ku ijana. Numva ko ni ibintu biteye ubwoba. Ahangaha rero hari ikindi kintu cyerekana ko ubucucike mu Rwanda bugenda bwiyongera. Ni ikimenyetso cyerekana ko Kagame agenda afunga abantu. Hari imibare yerekana ko yagiye igabanuka, hari ahantu nayivanye. Tungo baragaragaza ko mu 2000 mwumve neza imibare muyikurikire. Baravuga ati mu 2000 ubucucike ku bantu 100,000 mu Rwanda. Mu 2000 ku bantu 100,000 hari hafunze abantu 1,369. Mu 2005 hari hafu ku bantu 100,000 hari hafunze abantu 72. Urumva ko bagiye bagabanuka hafi kimwe cya kabiri. Muri 2010 ku bantu 100,000 hari hafunze abantu 507. Urumva ko bagenda bagabanutse kuva muri 2000 kugeza muri 2010 baragabanutse cyane abafungwa ku bantu 100,000 abafunzwe bagiye bagabanuka bava ku 1,339 bagera kuri 507. Noneho rero mu 2015 ku bantu 100,000 bari 434 ngo bagiye gutangira kongera kuzamuka guhera muri 2015. 2018 ku bantu 100,000 bari 364. Urumva ko mu myaka itatu muri 2015 bari 434 ku 100,000. Mu 2018 babaye 434. None araho nabisomye none mu kanya bavuga ko muri 2021 bageze kuri 511 n'umwe ku bantu 100,000. Ku bantu baturage 100,000 abantu 511 barafunze. Urumva ko kuva muri 2015 kugeza muri 2021 kuva muri 2015 kugeza muri 2021 imibare ku bantu 100,000 baturage 100,000 abantu bafunzwe bagiye biyongera bava kuri 434 bajya kuri 511. Kandi ubundi kuva muri 2000 kugera muri 2015 baragendaga bagabanuka ariko guhera muri 2015 bagenda biyongera. Urumva rero ni ikimenyetso kibi cyane cyerekana ko ibintu bigenda birushaho kuba bibi. Bo ndumva iyo ngingo nayirekera ahangaha. Sinzi niba mu dufatanyije ikiganiro hari umuntu wagira commentaire ashyiraho. Bo ndumva wenda nta wundi ndeka tujye ku ngingo yacu
ari commentaire ashaka gushyiraho.
Yego
nabivuze mu kanya mu byo navugaga nubwo nabivanze n'ikiganiro narindimo ariko mpereye ku kibazo cya Karasira navugagaho. Wari uvuze ku bijyanye n'imibare cyangwa statistike zijyanye n'imibare y'abanyururu bari mu gihome cyangwa bari muri gereza. Nabivuze ku ntangiriro, reka mbisubiremo. Ntabwo byumvikana uburyo wasobanurira abanyarwanda yuko ufite umubare w'abantu w'imfungwa ziruta abantu barimo muri 95-96 kugeza mu mwaka w'2000. Nubwo icyo gihe nta mubare nyawo uzwi dufite, ariko mu mwaka w'2007 ubwo inkiko gacaca zatangiraga, leta yatangazaga igaragaza yuko hari abantu bari muri gereza badafite amadosiye, aribo bongereye umubare w'abantu umubare w'ifungwa. Abo bantu rero bakaba bari bagiye bafatwa cyangwa bafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera ikibazo cyari kiriho cyihutirwa kijyanye na genocide muri 1994. Iyo muri 1994 abo bantu bagashyirwa mu magereza, bityo bitewe n'uko ubutabera cyangwa se ubucamanza bwari bugifite ibibazo kubera igihugu cye kivuye mu ntambara, batarashyiraho inzego z'ubucamanza nyazo, kandi batarashobora kugira ngo bitewe n'imikorere y'inkiko batarashobora kugira uburyo bwihuse kugira ngo bugabanye buburanishe abantu bari mu magereza, noneho bugabanye umubare w'abanyururu bari bafunzwe kandi bari kuri sharije ya leta. Icyo gihe rero baje kuvuga yuko mu gisubizo batanze mu byo gukemura umubare munini w'imfungwa zari ziriho mu gihugu, baravuze ngo bashyizeho igihano kitwa inani tije ni travaux pour intérêt général niba nibuka neza ibintu nk'ibyo ni igihano baherezaga abantu bagataha bakajya gukora imirimo y'amaboko nge nitwa ni uburetwa ariko nta kitwaye aho kujya umuntu abe muri gereza yajya hanze akajya ataha iwiwe agakora iyo mirimo kuko abona n'umwanya wo kwikorera bakoraga iminsi ibiri niba bamukoraga itatu cyangwa ine ntacyo byaba bitwaye kandi bagakora igice cy'umunsi barangiza igihano cyabo ibyo rero babikoze bavuga ko bagiye kugabanya umubare w'imfungwa kandi byarabaye n'ubwo nyuma yaho ari andi makuru yaje kugaragara ko hari abantu bajyaga muri tije baburirwa irengero icyo ni ikindi kibazo cyo sindi bugitinde wenda abantu bazakigarukaho ikindi gihe ariko icyo nari ngambiriye ni ukuvuga ko icyo gihe bavugaga ko bagiye kugabanya umubare w'abanyururu uyu munsi wa none nabivuze kare FPR imaze imyaka 2728 iyobora u Rwanda uyu munsi wa none umubare ugenda wiyongera ejo muri karasira ivuga yavuze ko muri gereza ya 19 yabo wagira ubarenga 11,111 gutyo nawe uvuze imibare uburyo iteye mu magereza umuntu aribaza tese mu gihugu kirimo abantu nyine bavuga ko bafite demokarasi umubare w'abanyururu wiyongera kubera iyihe mpamvu ikintu abanyarwanda bagomba gushyira mu mutwe bagomba kumva nibyo turi kubabwira kuri uyu mwanya ni uko iyo tuvuga ngo igihugu kiyobowe nabi ntibakajye hari abadakunda abantu bavuga ibitagenda neza nabo benshi hari mu gihugu b'inkomamashyi ariko hari ni bake purito b'inkomamashyi abenshi barabizi barabyumva bagacengeka bakobora aho babivugira ko mu gihugu cy'igitugu niko bigenda none umuntu uravuga ngo 111 muri gereza ya mageragere abantu bahora bakora ibyaha buri munsi ibyo byaha bakora ni ibihe bituma abantu bagomba kujya muri gereza bagatindamo bavugaga ibibazo by'ubucamanza icyo gihe ubu bavuga ko ubucamanza 2004 bashyizeho itegeko rivugurura ibintu by'ubucamanza barabivugurura bakiraho n'abacamanza yewe badategeka ko kubera siyeje y'abacamanza siyeje batumva ururimi rw'igifaransa ni inteko iyobora urubanza kuva kera ubundi yamye ari abacamanza batatu barimo perezida umwe bakaba babiri ubwo ni batatu bagaca urubanza nta hantu bashobora guca urubanza atari abacamanza batatu bicaye muri 2004 mu itegeko rishyashya bashyizeho rivugurura ubucamanza bavuze ko noneho n'umucamanza umwe afite uburenganzira bwo kujya kuburanisha akitwa inteko ibyo bintu birakorwa kugeza kuri uyu munsi wa none baje gukora noneho banazamuye baza kwica bakuramo ikintu cyitwa kuri udaperi sinzi uburyo bari bibeshye kuri supreme ubwayo ikajya iburanisha abantu kuri supreme babacamanza nyine bahamagaza abantu bakajya kubura nayo baje kubona ko bibeshye sisiteme bari barimo bari bahinduye ko bibeshye ejo bundi niho bagabiyemo kuri udaperi ubona ko ibintu bakora babahuzagurika ariko nyine ikibazo ni cya kindi ni ukugaruka kuvuga ngo umubare w'abanyururu wiyongera gute mu gihugu cy'u Rwanda mu mategeko bajya bavuga ko ni ibintu bya principe ya droit abo tumva ururimi rw'ikinyarwanda purito rw'igifaransa ari principe niba babyita gute mu kinyarwanda sinibuka neza ariko hari ikintu bajya bavuga mu bintu bijyanye n'amategeko baravuga ngo ubudo gufunga n'exception principe ni ukurekura umuntu ariko gufunga n'exception abatumva ururimi rw'igifaransa ni ukuvuga ngo icyemezo cyo gufunga umuntu yifatwa ku munota wa nyuma ubundi intego y'ubutabera aba ariyo kugira ngo umuntu niyo yaburana akurikiranwa ari hanze ariko adafunze niyo niko amategeko abivuga yaba amategeko mpuzamahanga n'amategeko yacu niko abivuga noneho nimba bavuga ko principe ari ukugira ari ukureka umuntu noneho gufunga akaba exception amaburakindi niho umucamanza agomba gufunga umuntu mu Rwanda ho biratandukanye mu Rwanda ni ukuvuga ngo itegeko ahubwo utegetswe uwo bakuzaniye utegetswe kumufunga urumva ko binyuranyije n'amategeko y'u Rwanda kuko byanditsemo bikananyuranya n'amabwiriza ndetse bikananyuranya n'amategeko mpuzamahanga ni ukuvuga rero mu Rwanda bo icyo bakora akazi kabo wagira ngo ubucamanza babushyireho gufunga iyo bitaza kuba ari ibyo ntabwo tuba dufite umubare w'abanyururu wuzuye umubare w'abanyururu wuzuye muri gereza ibi rero nabivuze kare ingaruka bigira kugira abanyururu benshi bigira ingaruka kuri bije y'igihugu amafaranga y'igihugu ufasha abanyururu 111 abantu 111 ukongeraho ababarinda ukongeraho abakora mu biro ukongeraho ayo mamodoka bakoresha ibintu bya logistique ukongeraho n'ibindi bikoresho byose usanga amafaranga batwaye mu gihugu bagenewe kuri yabije nubwo babahaye agasahani k'ibishyimbo n'ibigori kamwe ku muntu umwe bariye nabi kuko ibyinshi baba bikatiye hejuru ziragereza mureba ziriya gereza nayibayemo ya bizifutarane ziragereza mureba ziriya zirimo ubusambo abantu bariba bya bigori bazana bya bishyimbo Direkiteri wa gereza na shefu wa nyururu w'igikoni hari ibintu bajya bakora tuzashaka umwanya tubiganireho ku bijyanye n'ubuno turi kuvuga ko kubyo gutambuka bakiba amafaranga y'abaturage ugasanga umuntu afunze muri gereza yafungiye muri gereza ugasanga iwe yubatse inzu cadastre VIP akubaka inzu ya miliyoni 30-45 afungiye muri gereza ingero ndazifite n'amazina ndayafite ibyo kibazo twese uwo muntu ko yarafunze amafaranga yakuye ni business irimo umubare w'abanyururu rero icyo uvuga ufite inyungu kuri bariya ba tegetsi bashinzwe bibabeshejweho no kwiba nkuko nari mbivuze ikindi nuko yurebye ukagereranya nuko nari mvuze tuzabishakira umwanya tuganire kiriya byo ukagereranya uburyo u Rwanda rwirukanka ngo muduhe umunyururu wese wajya gufuha mu muduhe muzi ko barwaniye abanyururu bavuye muri Sierra Leone muzi ko barwaniye abanyururu bavaga muri Arusha hariya impanga tuzi ko hari gereza ihari inyanza funyama abantu basanzwe nizo n'abari mu nkiko mpuzamahanga icyo bashaka ni amafaranga yabaza bagakataho yabo bakarya ibindi n'iki ariko yurebye umunyururu ufunzwe wa Sierra Leone ukara n'umunyururu wa Arusha ufungiweho urewe ubuzima baho ukamugereranya n'umunyururu w'umunyarwanda unyururu w'umunyarwanda ukibaza utese uyu muntu mu by'ukuri yaremwe n'Imana cyangwa ntabwo yaremwe n'Imana gira bari muri gereza harimo abantu babandi basabiriza harimo barara harimo n'ibisambo biza gutobora aho muryamye kugira ngo byibe bishobore kubaho mu by'ukuri rero ukibaza ukavuga ati inyungu leta FPR ifite kuzuza umubare w'abanyururu niyi Perezida Kagame yavuga ngo bya demokarasi nubwo atabazi byavuga cyangwa ababizi bifite ibyavuga abeshya ikintu kijya kimbabaza cyangwa ikintu kijya kinshimisha nuko ibyo ukoreye hano ku isi ubeke ibyo ukoreye abandi byanze bikunze bikugeraho ingaruka icyo uzakora kibi hano muri iki gihugu cy'u Rwanda wumve ngo icyo ukoze kibi none uyu munsi wa none ejo nikitagushikira kizakigeraho mu muryango wawe kugira ngo umutegetsi uzabone avuze ngo mbayeho ndi shinyongera turabazi benshi bagiye basoza bageze muri gereza bigeze bagiye batubwira reka ndangurugero mu gusoza warize inde wafunze bubatse gereza Ruhengeri avuga ngo bamubwiye ngo aho bashyira amadirisha ngo aho yango muhafunge aho ngaho ngo ntibazajye babona hanze ngo badatesha umutwe bwakeye niba baryamye icyo rero nagiraga mvuge ngo sinzi umugabo nyanumva ku gitangazamakuru cy'abivuga FPR ni ishaka yubaka nani kuzumubare w'abanyururu yubake amagereza menshi nagira ngo nkubwire ngo mu gihe kitarenze imyaka itanu abantu bo muri FPR nibo bazaba bari muri aya magereza yose mu gusoza rero nagira ngo mbwire abanyarwanda yuko kuba dufite umubare munini wagere w'abanyururu ubutegetsi bubifitemo uruhare kandi bubifitemo n'inyungu kugira ngo bwuzuze abanyarwanda muri gereza ariko bugambiriye kubica no kubagirira neza no kubagirira nabi kuko ntabwo bukunda abaturage b'u Rwanda murakoze namwagarukiraga
urakoze cyane reka dutange ibintu bimeze nk'amatangazo turabwira abanyarwanda ko kuriya ku Rwanda rwateye Kongo rubinyujije rwitwaje M23 akaba aragabye igitero kuri Kongo abanyekongo bo muri diaspora bari hanze bararakaye cyane bararakaye bariye karungu ngira ngo Serge yababwiye ko ubu ngubu za social media ariho bazuzuyeho rero bateguye imyigaragambyo nayibonye amatangazo araboneka kuri za YouTube kuri za social media hari barerekana aho bazakorera imyigaragambyo karundura baravuga ko iyo myigaragambyo ifite inyito yitwa ngo Rwanda is killing Rwanda rurica Rwanda rurana maraso ubwo niko abanyekongo bo muri diaspora barimo kuvuga iyo myigaragambyo yabo niko bazayita bayita ngo Rwanda is killing Rwanda rurana maraso Rwanda rurica iyo myigaragambyo rero izabera hehe myigaragambyo izabera i London mu Bwongereza ibere i Bruxelles mu Bubiligi ibere i Paris mu Faransa ibere ni Cologne mu Budage ndumva ari ku itariki ya 11 kwa gatandatu ejo bundi ku itariki ya 26/2022 ejo bundi kwa gatandatu indembo abashaka kumenya rero aho imyigaragambyo izabera mwabaza abazayikora cyangwa mukajya kuri social media mwamenya aho imyigaragambyo izabera n'amasaha izaberaho ikindi imyigaragambyo nayo irimo kwamagana u Rwanda ni imyigaragambyo ya y'imiryango iharanira uburenganzira bw'impunzi iyo miryango irateganya gukora imyigaragambyo imbere ya ambasade y'u Rwanda i London kubera gahunda iteganyijwe yo kohereza abimukira ngo 17 abimukira bazavanwa mu Bwongereza bakajyanwa mu Rwanda ku itariki ya 14/6/2022 iyo miryango yateguwe na organization yitwa ngo Movement for Justice Movement for Justice ni yateguye imyigaragambyo izaba ku itariki ya 8 kwa gatandatu 2022 ahantu hitwa ngo I London ni hitwa ngo same place 2022. Numva wenda ariho ambasade y'u Rwanda iri ntago mbizi. Mbo noneho rero iyo miryango umuryango witwa Movement for Justice ufashijwe na International Federation of Iraqi Refugees no undi muryango witwa ngo Afghan Beyond Borders ngo nibo bafatanyije nyine gukora iyo myigaragambyo gutegura iyo myigaragambyo ngo muri iyo nkuru baravuga ko ngo abimukene inkuru ya y'inyama kugitwa ngukira ikinyama ko ndakibashakira mukanya iyo nkuru iravuga ko ngo iyo nkuru yavuga ngo harabimukira bamwe ngo batangiye kwitisha inzara kugira ngo batoherezwe mu Rwanda ariko ngo baraje babatera ubwoba baravuga ngo ahubwo nimukomeze kwitisha inzara ngo noneho ngo turihutisha igihe cyo kubajyana turahita none tubajyana mu Rwanda vuba vuba ahubwo noneho ngo basa nkaho barekeye aho ngaho ariko rero urumva ko bari kubashuka kubera ko kugira ngo wenda bareke kwitisha inzara byinda byari kuba ni skandale babaza bati rwo bati nimwitisha inzara ahubwo biratubona no twihutisha kubajyana mu Rwanda rero ubu buryo iki gikorwa cy'u Rwanda rwakoze cyo kwemera amafaranga gufata amafaranga kugira ngo cyakire barebe mu kira mu Bwongereza imiryango irengera uburenganzira bwa muntu irabyita cya gikorwa irakita nkaho ari icyaha kibasiye inyoko muntu niko iriya miryango ya irengera impunzi ifata iki gikorwa cy'u Rwanda cyo kwemera kwakira ziriya mpunzi n'abari abimukira ruhawe amafaranga bati ni cyaha kibasiye inyoko muntu ubyo ni The Guardian ibyandika imyigaragambyo rero ngo izaba ku itariki ya 8/6/2022 imbere ya ambasade y'u Rwanda ndumva ariko byanditse ngo ahitwa ntabwo nirondere ngo bizabera ngo ni same place 2022 niko bimeze muri iyo nyamakuru ndumva ari bisa nk'aho bitangazwa ikindi rero inkuru turangirijeho ni nuko Tshisekedi perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoreye uruzinduko muri Kongo Brazzaville aho ngaho yahavugiye yuko ngo mu rugo ruzinduko yakoreye Congo Brazzaville kwa Sasungeso yavuze ko ngo nta dute ngo ntabwo bishidikanywaho yuko u Rwanda rwafashije M23 wa gutera Congo impamvu bivuga hari ikintu yavuze yarangiza muri iyo nkuru ya RFI aravuga ati muri 2013 M23 yaratsinzwe burundu bayambura intwaro yirukanwa no mu gihugu irahunga iva muri Kongo irahunga bayambuye n'intwaro yaratsinzwe bayambura intwaro iranahunga iva ku butaka bwa Kongo ati none M23 igarukanye ubukana ati ibyo bisobanuye yuko ifite intwaro ifite aho intwaro ifite aho iteye ituruka ifite n'abantu bayihaye intwaro kubera ko intwaro zose bari barayizambuye nta M23 bari barayidezarumye nta ntwaro igira kandi yaranahunze igihugu ati noneho igarukanye ubukana bukomeye intwaro zikaze ati ni ukuvuga rero ko ifite umuntu wayihaye intwaro kandi ifite naho iteye ituruka ifite umuntu wicumbikiye urumva rero ko niho atera avuga ati nta gushidikanya M23 ifite M23 ifashwa n'u Rwanda ati nta duti ihari nta gushidikanya ikindi rero ndi nkuru umuntu yanavuga wenda turangiza nuko umuseke numva ari inkuru yo mu museke inkuru y'umuseke iravuga iki inkuru y'umuseke iravuga iti nayo ni inkuru na mwa abakurikirana ibibera muri kariya karere ni inkuru mwagombye gucukumbura neza mukamenya igisobanuro cyayo kuko inkuru iravuga iti ni inkuru y'umuseke ku itariki ya 6/6/2022 n'uyu munsi isambiri z'ijoro n'iminota 57 cyangwa witeretse nka simbizi niba ari mu gitondo cyangwa nimugoroba mbo rero byose inkuru iravuga iti u Rwanda ntirwagaragaye mu nama y'abasirikare no inta u Rwanda ntirwagaragaye mu nama y'abasirikare bakuru ba EAC bahuriye igoma donc abasirikare bakuru bo mu bihugu mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba cyangwa East African Community ngo bahuriye igoma bo inkuru iravuga ikirere iravuga ngo mu nama yahuje impuguke mu ngabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC yabereye igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntihagaragaye abasirikare b'u Rwanda ku mpamvu zitatangajwe iyi nama yabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 6/6/2022 igamije gushyiraho inama izo igamije gushyiraho ingufu z'akarere zihuriweho kugira ngo barwanye imitwe yose ihungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inama yabereye muri Serena Hotel mu mujyi wa Goma aho abasirikare bakuru bafashe imyanzuro ikakaye mu kurangiza kurangiza intambara ihuje ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23 no kurandura imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo uretse u Rwanda abandi bayobozi bose b'ingabo bo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba bitabiriye iyi nama nkuko amakuru y'umuseke afitiye gihamya aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru abyemeza intumwa ziturutse mu Burundi Kenya Tanzania Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zihari ngo yakiriye iyi nama ngo abagiye muri nama ngo bashashe inzobe ku cyasoza intambara zabaye ndanze mu burasirazuba bwa Kongo reka ndekera aho ngaho mu rubyumba neza ngo basabye leta y'u Rwanda impamvu tagiyeyo niba itaratumiwe cyangwa se baratumiye ntigeyo ngo nta gisubizo babonye byose murumva ko ibi bintu bifite icyo bisobanuye kugira ngo ibihugu byose biteranira hari igoma kwiga ikibazo cy'u Rwanda na Kongo Rwanda rudahari kandi ari hano bagomba gufatira ibyemezo byo kurwanya M23 urumva ko ni ikintu gishyashya kandi kifite icyo gisobanuye ubwo tuzabumya tubisubire hafi ariko murabona ko hashobora kuba harimo ikorosi rikomeye reka ndekera aho ngaho Jean Bosco Ngarama niba ufite igitekerezo kuri ingingo kuri ibi bitekerezo tumaze gutanga wagitanga ukanasezera tukarangiza muri ryawe Jean Bosco Ngarama
murakoze bwana Kabagema kumereza ijambo nagiraga kumbwira abanyarwanda badukurikiye si nibuge byinshi kuko mubivuze mu buryo gutambuka ari icyo nagiraga kumvuge nuko natangariza abanyarwanda nuko Kagame yagiye mu ntambara nyinshi hariyo ya mbere ni intambara 94 yo kugira ngo bafate ubutegetsi mu Rwanda nge numvise ibisobanuro inshuro nyinshi zerekana ko babateretse muri Kigali icyari gisigaye kwari ukwicara mu Rugwiro babigezeho intambara zose yangaje muri Congo yaratsinzwe ndagira ngo mbwire abadukurikiye kandi nabizeze ko nta ntambara n'imwe Kagame azigera yongera guteza ngo ayitsinde igiti zose zizateganya zizatsindwa n'ingi yateganyije ejo ya ura muhungu wiwe M23 wayohereje muri Kongo z'Uburundi yaratsinzwe i Burundi muziko yatsinzwe muri 2015 abarundi bo bagira mu butwari bahimba n'irindirimbo baravuga ati Kagame tuzomumesa aho rero icyo najyaga ndagirizeho nuko uburya mu kinyarwanda bajya bavuga ko intare ishobora guhinduka imbeba ikarisha ibyo rero intare bugigeza aho irisha ni ibintu biba byakomeye ndarangije naho ndangiriza nta ntambara n'imwe Kagame azatsindwa azatsinda ahubwo nareba nabi bizamugeza kure narangije
urakoze cyane Jean Bosco Ngarama kubera ikiganiro waduhaye n'ibitekerezo byiza waduhaye turagushimiye cyane rwose kubera umusanzu w'uyu munsi kandi twizeye ko mu minsi iri imbere uzongera kugira icyo dutegurira kugitugezaho ndashima kandi Serge na Chantal badufasha kubanga ibyuma n'abanyarwanda bose badukurikira mwese tuyifurije ibihe byiza Imana ibane namwe tuziko muri mu bibazo bikomeye mu Rwanda hari akarengane gakomeye ariko nkuko mumaze kubyumva RNC FDU Amahoro People Congress PS imbere kuri ntabwo bicaye ubusa iyo mpuzamashyaka mumvise ko yandikiye ibihugu byose byo muri Commonwealth za organizasiyo zose zirengera uburenganzira bwa muntu ahantu hose hashoboka hose bandikiye batabariza imfungwa zo mu Rwanda ntabwo tuzibagirwa tuzihozaho umutima ababuri birengero abishwe abakorerwa iyicarubozo abo bose turabatabariza kandi kwera ko turahirengeye tugerage dukora uko dushoboye kugira ngo tumenyekanishe ibibazo abo bavandimwe bacu bafungiye ubusa ibibazo barimo kugira ngo turebe ko hari cyakorwa hari cyahinduka dusaba ko biriya bihugu bya Commonwealth birimo Ubwongereza birimo Canada birimo za Nouvelle-Zélande za Australia ibihugu byose bikomeye kugira ngo bikore igitutu gikomeye cyane kuri Leta y'u Rwanda noneho ibe yadohora yakunamura icumu bariya abantu bafunze bafunzwe bafungiye ubusa mu Rwanda bose bafungurwe basanga imiryango yabo umva rero ko ntabwo twicaye ubusa aho turangaha mu buhungiro turakora ibyo dushoboye byose kugira ngo dutabarize abo banyarwanda bavandimwe bacu bafungiye ubusa bazira kuvuga ibyo batekereza bazira kwihitiramo ishyaka rya politiki wenda FPR idakunda bazira ibihangano byabo bazira kuganiriza abanyarwanda kuri YouTube no kuvuga opinion zabo uko babyumva bakabajugunya mu gihome ibyo bintu byose twese biratubabaza cyane n'izo mumbona twahagurutse kugira ngo tubatabarize rero ntabwo twicaye ubusa turi kumwe namwe mwese rero tubasabye kwihangana abari mu kaga abafite ibibazo bikomeye mu Rwanda bari mu karengane mwihangane kandi mugire umutima ukomeye ariko kandi namwe mushyiraho akanya kugira ngo turebe ko twahindura ibintu murakoze cyane nikabage Medwari wategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho turakunda cyane kuri radio itahuka
neruye nanga yanjye ngo namagane cyane giya cyago cyaje kurimbura rubanda ndavuga cyago gitegeka rubanda gutema gutema imyaka yabo nigihe turi ngendo kireke rubanda rwiyoze mu mirire dore abaturage kirica kikabambura ndetse n'amasambu kigasenya amazu yabo bakarara mu bigunda cyo kirara mu mitamenwa